Asikhothamise amakhanda ethu. Kosi njengoba sibuthana lapha lokhu kusa okuhle kwePhasika sibona amahlumela amancane ecindezela efuna indlela yawo yokuphuma izinyosi izindiza zingena futhi zithola isabelo sazo izinyoni zikhala sengathi izinhliziyo zazo zizoqhonyiswa injabulo ngoba kukhona iPhasika. Siyakholwa ukuthi wavusa uJesu kwabafileyo eminyakeni eminingi yedlula. Namhlanje futhi sigubha lolu suku lwesikhumbuzo. Futhi makufike iPhasika phakathi kwethu sonke namhlanje. Sengathi thina njengezinceku zakhe singaliqonda izwi lakhe ukuthi sasisenhlanganyelweni yakhe ngaleso sikhathi nokuthi manje ukuthi sivuka naye futhi sihlezi ndawonye ezindaweni zasezulwini. Busisa inkonzo lapha eTabernakele nasemazweni onke lapho eya khona ngalolu cingo. Philisa bonke abagulayo nabahluphekile. Sengathi kungaba iPhasika labo futhi kube uphumo ekuguleni baye ekuqineni. Nalabo abafile esonweni nasesiphambukweni sengathi bangaphila namhlanje ngoKristu. Futhi sizokudumisa ngokuba sikucela egameni lakhe. Amen. Impela lokhu ngithi kuyinhlanhla isimangaliso ngalokhu kusa ukubuyela lapha eJeffersonville eIndiana nalenhlangano enkulu ibandla liminyene futhi limile nasemacaleni onke nangaphandle nasezindaweni zokupaka nasezindaweni zonke. Kini nabantu enisezingcingweni esizweni sonke kungokusa okuhle lapha. Ngelesihlanu nqoku lokhu kusa umngane wami omncane onesifuba esibomvu undizele phezulu efasteleni wangivusa. Bekubonakala sengathi inhliziyo yakhe encane ibizoqhuma ethi uvukile. Bengihlala njalo ngicabanga ngalenyoni encane injengomngane kimi ngoba ngiyayithanda. Njengenganekwane ngayo ithi inyoni encane ensundu yambona ezobuhlungu esiphambanweni lapho isono sasimbeke khona. Kusobala inyoni encane yayingenasono, wayengadingeki kufela inyoni encane. Kodwa yandizela esiphambanweni futhi yazama ukudoncula izipikeli ngomlomo wayo omncane futhi yazithola isifuba sayo sesibomvu sonke. Futhi ileyo ndlela engifuna ngayo esami futhi njengesihlangu sokuzama ukuvikela lento eyinkazimulo ayifelayo. Ngokuqonda ukuthi isikhathi sethu sinqunyelwe lapha ikakhulukazi kulabo bangane abalalele ngalolu cingo. Ngithanda ukuba ninake kulokhu kusa isithombe kudala esathwetshulwa ngumshini wezithombe ngombono engaba nawo lapha eTabernakele okusuka eIndiana ngiye eArizona lapho engangizodibana khona ngesimo sesivivane nezingelosi eziyisikhombisa. Ngingazi ukuthi kwakuzokwenzekani kamuva sengifika lapho ngicabanga ukuthi kwakukuphela kwempilo yami ukuthi kwakungekho noyedwa owayengamela ukuqhuma futhi ngineqiniso ukuthi nonke niyayazi indaba. Kwase kuthi eSabino Canyon ngokunye okusa okunjengalokhu ngisemkhulekweni kwakukade kukhona inkemba eyayibekwe esandleni sami futhi kwathiwa leli yizwi nenkemba yezwi. Kamuva izingelosi zabonakala njengoba kwakuprofethiwe. Futhi ngesikhathi esifanayo isixuku esikhulu sokukhanya sasuka lapho engangimikhona futhi saphakama ngamamayela angamashumi amathathu emoyeni futhi sazungeza indilinga njengamaphiko ezingelosi futhi sadweba esibhakabhakeni isimo sesivivane esishomweni esifanayo sesixuku sezingelosi ezabonakalayo. Sayense yasithwebula isithombe kusukela le eMexico lapho kusuka ngasenyakatho Arizona lapho umoya ongcwele owathi ngangiyobe ngimikhona amamayela angamashumi amane enyakatho mpumalanga yeTucson. futhi kwaya emoyeni nephepha bhuku ilife yayigcwele izithombe into eyinkinga eli ezibhakabhakeni lapho okungebe khona umswakama lapho okungebe khona umhwamungo wanoma yini amamayela ngamashumi amathathu ukuphakama namamayela ngamashumi amabili nesikhombisa ukuvundla futhi kwenyukela ngqo kusuka lapho lezo zingelosi ezazikhona Manje babuza ukuba bazi isayense omunye wabo eTucson wayefuna ukwazi ukuthi ngabe kukhona yini okubalulekile kodwa angizange ngibatshele nonke nakwazi kwashiwo ngaphambili kodwa kwakungesikho okwabo kwakungokweni futhi ngakho lapho wakhuluma kimi wayesethi izimpawu eziyisikhombisa zizokwembulwa Izimfihlakalo ezisikhombisa imfihlakalo ekasikhombisa eBhayibheli ekade ivalwe yanamekwa selukhu kwasekelwa umhlaba zizokwembulwa futhi thina nokho siqembu elincane elizithobile uma sikhathaniswa nomhlaba wonke sizijabulele lezi zibusiso ukuzwa lezo zimfihlakalo Umshado isehlukaniso inzalo yenyoka yonke lemibuzo ehlukene wembulwe ngokuphelele kithi hayi ngumuntu kodwa nguNkulunkulu uqobo lwakhe ovule lezo zimfihlakalo eziyisikhombisa zalokho ibandla elaliyikho ukuthi lalinjani kuKristu ekuqaleni nokuthi liyokwembulwa kanjani osukwini lokugcina futhi manje lapho lokhu kwenyunga sinesithombe ngaphandle lapho okulengiswa khona izithombe Kodwa manje nake nginesithombe sibekiwe sikhona lapha uma niqaphela njengoba iphepha bhuku ilife yayinaso Kodwa ngazi noma izethameli zami ezibonakalayo lapha sezake zasibuka yini ngempela isithombe niyabo ngendlela esifanele ukuba yiyo Niyakhumbula ngangishumayela ngenkathi kufika lo mbono phezu kwendaba yencwadi yezambulo lapho abayehluleli abadala lapho esibone khona uJesu ezambulweni sokuqala ngenkathi siqala ukuvula izimpawu ezisikhombisa noma iminyaka yebandla njalo ngaphambi nje kokuvulwa kwezimpawu ezisikhombisa uKristu wayemi enezinwele ezinjengoboya bezimvu zimhlophe futhi nganichazela lokho ukuthi abehluleli bamangisi abadala nabehluleli bakudala uma beya ebhentshini kuyofungiswa igunya labo elikhulu kunawo onke lalinikwa bona babefaka izinwele zokufakelwa ezimhlophe njengoba kwakunjalo phezulu kwamakhanda abo ukukhombisa igunya labo elikhulu kunawo onke Hawu uma nizosiphendula isithombe kanje futhi nibuke mhlawumbe ningasibona ezethamelini nguKristu Nibona amehlo akhe buka lapha kuphelele phaqa efaka izinwele zokufakelwa ezimhlophe zobuNkulunkulu obukhulu ukwedlula konke nomehluleli wawo onke amazulu nomhlaba Niyawabona amehlo akhe ikhala umlomo wakhe na Siphenduleni nje isithombe kulokhu indlela abasenze ngayo ngalendlela indlela esifanele sibe yiyo Futhi niyasibona na Ungumehluleli omkhulu kunabo bonke akekho omunye ngaphandle kwakhe. Futhi lewe inkomba ephelele futhi isiqiniseko sokuthi lo mlayezo uyiqiniso. Leli iqiniso uqinisile futhi kungamenzi umuntu wesithathu kodwa okunguyena umuntu kuphela. Enokumhlophe niyabona niyakubona okumnyama ubuso bakhe intshebe yakhe namehlo akhe. Futhi kaphelani ubuka kuye kuvela lokhu ukukhanya kukhanya ngakwesokudla lapho ebuka khona futhi esiphambanweni lapho abuka khona ngakwesokudla lapho axolela khona isoni ekukhanyeni kokuvuka kwakhe sisaqhubeka ngegama lakhe ngiyafisa kulokhu kusa Sengathi nje benginesikhathi esiningi sokusisebenzisa phezulu kwalesimanga esingenakho ngisho nokuncane kungabaza sifakazelwe iminyaka engamashumi amathathu edlule noma iminyaka engamashumi amathathu nanhlanu khona lapha kuleli bandla Selokhu kwasukela phansi emfuleni ngenkathi lokho kukhanya okufanayo kwehlela lapha eJeffersonville ngo-1933 futhi kwakhuluma lawo mazwi njengoJohane umbhapathizi wathunyelwa ukwandulela ukufika kokuqala kukaKristu umlayezo wakho uyokwandulela okwesibili sisesikhatheni sokuphela futhi siyasibona siyamangala ngezinye izikhathi ukuthi kungani kungakasabalali phezu komhlaba. Mhlawumbe ngesinye isikhathi siyoba nethuba lokuchaza lokho uma uNkulunkulu ethanda. Manje ngifuna niphenye emabhayibhelini enu njengoba sihlala njalo sikholwa ukuthi izwi lifanele lifike kuqala okokuba kufundwe izwi. Ngihlala njalo ngilifunda lelo ngoba li amazwi ami liyizwi lomuntu liyohluleka kodwa izwi likaNkulunkulu ngeke lehluleka neze. Manje sizozofunda emibhalweni engcwele indikimba. Futhi sifuna niphenye kuqala ezindaweni ezintathu eBhayibhelini engikhethe ukufunda kuzo. Enye yazo isezambulweni sahluko sokuqala nevesi leshumi nesikhombisa neleshumi nesishiyagalombili. Yilapha abonakala khona nezinwele zakhe zimhlophe njengoboya bezimvu nezinyawo zakhe zinjengethusi. Bese ke futhi ngifuna nithole emabhayibhelini enu kwabaseRoma besishiyagalombili eleshumi nanye. Ngikhethe kulokhu kusa izindawo ezintathu ukuzifunda emibhalweni engcwele okumlayezo wami namhlanje iNkosi ewubeke phezu kwenhliziyo yami ngokuvuka. Bese ke futhi ngifuna ukuba nivule futhi kuMarko weshumi nesithupha elokuqala nelesibili lapho engizokhipha khona ingqikithi yendaba yami. Manje zambulweni sokuqala eleshumi nesishiyagalombili sifunda lamazwi eleshumi nesikhombisa neleshumi nesishiyagalombili. Ngathi kumbona ngawa ngasezinyaweni zakhe njengofileyo. Wayesebeka isandla sakhe sokunene phezu kwami ethi kimi, ungesabi, mina ngingowokuqala nowokugcina. Nophilayo ngangifile kepha bheka sengingophilayo kuze kube phakade naphakade. Amen. Futhi nginezihluthulelo zokufa nezehaides. Futhi kwabaseRoma isahluko sesishiyagalombili nevesi leshumi nanye sifunda lokhu. Uma ke umoya walowo owavusa uJesu kwabafileyo ehlala kini, yena owavusa uKristu kwabafileyo uya kuphilisa nemizimba yenu efayo ngaye umoya wakhe ohlala kini. Uthi manje kuMarko isahluko seshumi nesithupha, isahluko sokuvuka, isahluko seshumi nesithupha, amavesi elokuqala nelesibili. Selidlulile iSabatha, uMariya Magdalena unina noMariya unina kaJakobe noSalome baletha amakha ukuba beze bamgcobe. Ekuseni kakhulu ngosuku lokuqala lweviki beza ethuneni ekuphumeni kwelanga. Manje indikimba yami kulokhu kusa ngifuna ukuthatha indikimba ngokuphuma kwelanga. Futhi okwendaba ngifuna ukusebenzisa amandla aphilisayo. Manje niyazi mhlawumbe kade nizwa umsakazo nabefundisi abehlukene bekhuluma nomfowethu Neville odumileyo kulokhu kusa ekhuluma ngendaba yakhe yePasika ngokuvuka. Uthi ngicabange ukuthi mhlawumbe ngizokuthatha ngendlela ehluke kancane, kungesikho ukwehluka kodwa ukwenezelela kakhudlwana nje mhlawumbe ngelinye icala ngenzele nina. Imibhalo onke amacala owahambayo nemibhalo uhlala njalo umemezela uJesu Kristu. Ungeke wawubalekela noma ngayiphi indlela, uhlala njalo umemezela. manje njengoba izwe namhlanje enkonzweni yesikhumbuzo noma okungenani e-United States nakulolu hlangothi lomhlaba kulokhu kusa emabandleni nasezindaweni zonke ligubha isikhumbuzo sokunqoba okukhulu ukwedlula konke umuntu asake abanakho. Ngiyacabanga njengomsindisi lapho efa noma njengengane esancela ngenkathi ezalwa wayengeke abe lapha ngaphandle kokuza emhlabeni. Futhi ngenkathi efa ngempela wenza ukubuyisana ngesono sethu. Kodwa nokho kube khona eziningi izingane ezizalwayo ezincane ezinhle futhi kube khona abaningi umuntu ohluphekile futhi wafela isizathu sangempela kodwa akaze abe khona oyedwa owakwazi ukuzivusa yena futhi kuze kube yilolu suku. Manje ukuthi yivike elikhulu ukwedlula onke emlandweni, umgubho omkhulu ukwedlula yonke kuzo zonke izikhathi, leli phasika yilapho afakazisa khona ayekade ekushilo. Umuntu angasho izinto kodwa nokho akusikho ngempela okungakholelwa kukho ngokuyikho impela kuze kufakazelwe ukuthi kuyiqiniso. Futhi njengonkulunkulu owathi vivinyani konke nibambisise okulungileyo, wayengeke akutshele ukuba wenze into ayengeke ayenza kwayena uqobo. Ngakho wafakazisa ukuthi kwakungubani lo owafela isono sethu. Futhi manje akusilo nje usuku lwesikhumbuzo kuphela lwazo zonke lezimbali ezinkulu zephasika nezigqoko zephasika nonogwaja abaphinki nokunjalo esesingene kukho nomgubho ongcwele okulungile konke kodwa lokhu akusiyona into yangempela ngaleyo ndlela. Njengoba abantu namhlanje bezama ukuthi sifanele sigeze izinyawo kanye ngonyaka ngolwesine bese kuthi ngolwesihlanu sifanele sithathe isidlo nazo zonke izimfundiso ezehlukene baphikisana ngokuthi ngabe kufanele kube ngalolu suku yini kumbe ngalolu suku kumbe noma kufanele kube lusuku lwesabatha kumbe usuku lokuqala lweviki kumbe zonke lezi zinto zisiko nje kuphela. Yini enhle ezingayenza kini ukuthi beninolente noma kungesiwo ulente isikhathi sokuzila eminyakeni wamakholwa uma kungekho kuphila kini na? Uyisikhumbuzo kuphela okungukuthi akukho lutho okumelene naso kodwa ngempela bagcine amasiko abo kodwa bashiya into okuyiyona enkulu. USathane akakhathali ukuthi nikholwa kangakanani nokuthi nikahle kangakanani emfundisweni yenu. Uma nigeja lokho kuphila ningeke nikhuphuke empeleni. Akukhathaleki ukuthi nikholwa kangakanani, nilunge kangakanani, mangaka amabandla enake nasonta kuwo noma eniyosonta kuwo, akusho noluncinga ngaphandle uma nizalwe ngokusha. Ngakho-ke uma uNkulunkulu avusa uJesu kwabafileyo, ngabe wamvusela isikhumbuzo na? Futhi ngabe lokhu ukusa kokuvuka kuphela kulusuku olulodwa onyakeni noma usuku oluthize sigubha ngalo lokhu na? Noma ngabe singabazuzile ngokuvuka kwakhe na? Kusho ukuthini kimi na? Kusho ukuthini kini na? Manje siyakholwa ngokukholwa ukuthi wavuka abafileyo kodwa pho lokho kuhlangene ngani nami na? Lokho kwakuseminyakeni eyizinkulungwane ezimbili eyedlule. Manje ukuthola le ndikimba njengoba ngikhathele ingalo yami ithunukala emijovweni engayijovwa unesi ngokuba ngiwelela phesheya kwezilwandle manje njengoba nazi ezinsukweni ezimbalwa futhi ngifanele ngibe nayo le mijovo indodana nami. Futhi kunesifo sohudi cholera imfiva nejondisi nakho konke bengikhandleke ngempela ungenza ngigule. Ngokuthi uKesari ufuna ube nale mijovo ngaphambi kokuba uhambe uyongena kwesinye isizwe. Futhi wathi nigani uKesari okukaKesari kodwa bese ninika uNkulunkulu kaNkulunkulu. kuti ngisahlezi lapho ngimangale ukuthi ngizokhulumani kulezi zethameli ezilindile kulokhu kusa engibonga kakhulu ngazo nowesilisa nabesifazane abazobeka ukuphila kwabo emgqeni walokhu ozokusho ngingakwenza kanjani na yini engingayithatha ibe indikimba na Kwase kuthi ke ngisahlezi lapho cishe ngilele impela umnyango wami wakhala phandle ngasohlangothini olungaphambili lwendlu kungekho umuntu lapho kodwa kuyimi kuphela ngokwazi kwami ngalalela angekutholanga nje kahle emva kwesikhashana umnyango waselawini lapho engiliphendula libe yindlu yami yokutadishela wakhala futhi ukhona obelokhu enyakazisa umnyango futhi ngaya emnyango ngavula umnyango futhi okungimangalisile ebukekayo encane enezinwe lezimpofu enamehlo aluhlaza intombazane imi lapho ibukeka njengembali encane yephasika ehlezi lapha engibukayo manje yanginikeza ikhadi futhi bekuyi imbangela ngiqagele uma ngifika ekhaya kuzoba khona amakhadi ephasika nokunjalo kodwa okuyilona lodwa ngisuka ekhaya engilitholile futhi yathi mfowethu Branham leli vela kubaba nami ibifuna ukuqiniseka ukuthi unami ukulo Noyiso nesifo sokuqaqamba kwamalungu omzimba ehlezi sihlalweni esinamasondo ubethumele leli khadi Ngenkathi ngilithatha futhi ngasibonga isithando esincane lapho sifulathela sihamba sisuka emnyango Ngalivula ikhadi futhi ngesimo saleli khadi ngakhipha indikimba yami Ngokuba ekhadini bekungumarku ongcwele weshumi nesithupha elokuqala nelesibili ukuphuma kwelanga ilanga laliphuma Ngaseke ngicabanga ngalokho bese kuba ke indaba yokuphiliswa kuka Jesu Christ kuba avuswa kwabafileyo ngakhipha indaba yami Manje ilanga ekuphumeni kwelanga. Awu, kwakukhona isikhathi lapho izwe lalihlezi bumnyameni uqobo. Lalilihlane elingenalutho. Futhi lonke lalimbozwe amanzi futhi lalihlezi lapho ebumnyameni limnyama isibhakabhaka esihwaqabele. Nomoya kaNkulunkulu wehla wenyuka phezu kwalawo manzi futhi wathi makube khona ukukhanya uNkulunkulu wayenesizathu sokwenza lokho ngokuba phansi ngaphansi kwalawo manzi kwakukhona izimbewu ayezitshalile futhi yayifanele ibe nalokho kukhanya kwelanga ukuyenza iphile Nokukhanya kokuqala ukuba kuze kunikezwe emhlabeni kwaba yizwi elikhulunyiwe likaNkulunkulu. Ukukhanya kokuqala ukuba kuze kushaye emhlabeni kwaba yizwi elikhulunyiwe likaNkulunkulu. Wathi makube khona ukukhanya kwaba khona ukukhanya. Lokho kwaphendula umnyama baba ngokukhanya ukuze kuveze okudaliweyo kokujabula nokuphila phezu komhlaba. Kwase ke umoya kaNkulunkulu lapho uhamba nothando nesihawu ngalolo suku olukhulu usuku lokuqala lokusa kokudaliweyo phezu komhlaba. Ilanga laphuma lashanela yonke indawo imisebe yalo futhi lomisa nkwe amanzi asemhlabeni futhi lenza isibhakabhaka phezulu futhi kungokokuqala kulo lalizoletha injabulo nokuphila emhlabeni ngembewu lelo kwakuyihora elikhulu kodwa oh kwakungelutho lokho kuphuma kwelanga njengokuphuma kwelanga ngalokho kusa kwephasika Lesikhathi nelanga litshekula ezibhakabhakeni laveza ukuphuma kwelanga okukhulu kunokwake kwaba khona ngoba kwafika izindaba ezinkulu kakhulu nalokhu ukuphuma kwelanga kunoma kwenza ngokuphuma kwelanga eqaleni
is risen.
Lokhu kuphuma kwelanga kwalethe izindaba zokuthi uvukile. Uphilisiwe kwabafileyo njengoba ethembisile uvukile kwabafileyo. Okwakuqala ilanga laphuma kuGenesis laliletha umlayezo ukuthi kuzoba khona ukuphila emhlabeni, ukuphila okusazokufa. Kodwa ngesikhathi ngenkathi ilanga liphuma, wawukhona ukuphuma kwelanga okumbhaqambili elinye indodana ivuka. Kwakuyi hayi kuphela i-S-U-N ilanga liphuma, kwakuyi S-O-N indodana eyayivukile ukuletha ukuphila okuphakade kuyo yonke imbewu ethenjisiwe kaNkulunkulu ukuthi ngokwazi ngaphambili wayeyibonile ibekwe phezu komhlaba. Yayingeke impilo yezithombo iphile emuva lapho ekuqaleni ngaphandle kokuba i-S-U-N ilanga lilethe ekuphileni. Kungeke namhlanje lapho amadodana kaNkulunkulu iphezu komhlaba kuthatha ukukhanya kwe-S-O-N indodana ukuwaletha ekuphileni okuphakade. Abakhethweyo bakhe abazingaphambili kokusekelwa kwezwe wayebakhethele kuye uqobo ngaphambi kokusekelwa kwezwe. Futhi ngephasika ekuseni ngaleyo nkathi kulowo mhlabathi ndawondawo kwakulele imizimba yethu ngaleso sikhathi ngokuba siwuthu lo mhlabathi. Futhi ezulwini kwawukhona incwadi yokukhumbula nezingxenye zakhe yayikuye azi ukuthi ngenxa yokuthi le ndodana kaNkulunkulu yavuka lalizovusela futhi ekuphileni yonke indodana eyayinqunyelwe ngaphambili kulesi sikhathi esikhulu. Yayazi ukuthi kwakuzoba njalo. Futhi ukuphuma kwelanga okuyinkazimulo enkulu kangaka pho okwakukhona kunoma kwakunjalo ekuqaleni ngesikhathi lapho kuqala ukusa. Manje kulokhu kuqhakezwa okukhulu kophawu lwePhasika. Manje namhlanje sinesifo sofuba uphawu lwePhasika. Abantu uthumela umlayezo omunye komunye nokuxhasa lesi sikhwama semali esikhulu noma isicelo semali sokuba odokotela nesayense yezokwelapha kuba basebenzele phezu kokuthize ukuvimbela noma ukusiza esifweni sofuba. Isicelelwa ngophawu esikubiza ngophawu lwePhasika uma sithumela umlayezo komunye nomunye. Kodwa uma semukela umlayezo lolo phawu luyaqhakezwa ngoba uphawu luyilokho okubophele umlayezo ngaphakathi. Futhi manje uphawu lwePhasika lweqiniso kulokhu ukuphuma kwelanga lwakhekezwa nemfihlo yokuphila emva kokufa yembulo. Ngaphambi kwaleso sikhathi sasingazi. Izwe laliqoqene ebumnyameni, lalihamba lidukuza umuntu insolo. Imicabango engenabufakazi wawuphakathi kwenhliziyo yomuntu kwenziwa isiko. Umuntu wayekhonza izithombe, babekhonza ilanga, babekhonza zonke izinhlobo zonkulunkulu. Nazo zonke izinhlobo zabantu ezazizisho zona bonke bangena ethuneni futhi bahlala ethuneni. Kodwa uPaul ngempela lwaseluqhekeziwe futhi lowo owake waphila njengoba siphila, wafa njengoba sizofa, wavuswa kwabafileyo. Ubuso kunjepho akuzange kube khona okunjengakho kuwo wonke umlando wezwe. Imfihlo yaziwa ukuthi wayeyikho kokubili ukuvuka nokuphila. Futhi wathi ngenkathi ephuma ngalokho kusa, ngoba ngiphila mina nani niyaphila. Akusikho kuphela ukuthi waye indlalifa yokuvuka, kodwa zonke lezo imbewu eyayiphumule esethembisweni esikhulu sikaNkulunkulu yayingezuzile kulokho kuvukela ekuphileni, ngoba wathi ngoba ngiphila mina nani niyakuphila. Lokho kwakungukuqhekezwa kophawu ngoba wakhushulwa kanjalo wonke lo okuKristu yakukhushulwa kanye naye. Ngalokhu kuphuma kwelanga kunenkazimulo, uNkulunkulu wayefakazisile noma waqinisekisa izwi lakhe. Zonke zigayegaye nokungabaza okwakuhambe kwangena emiqondweni yabantu kwasuswa ngoba nango wayesekhona owake waphila uyadla uyaphuza futhi uhlanganyela nesintu owathi nginamandla okubeka phansi ukuphila kwami nginamandla okubuye ngikuvuse futhi kuthi manje akusikhwa kuphela ukuthi wenze inkulumo mbiwe kodwa wayifakazela ukuthi iqinise. Oh, lokho kuyidala ngazimulo ngapho. Nginaqinisa kulokhu kusa ukuthi ngisho nathi esikukholwayo singeke sakwazi ukuqonda ukuthi lokho kwakuyinto enkulu kangakanani. Ngokuba wavuka kwabafileyo nathi sesivele sivukile kwabafileyo ngokuba sasikuye. Kaphelani manje lapho isigayegaye isibekele umhlaba nezimbewu zazingena kuphila ngaphandle kwe-SUN ilanga ukuba liphume nesigayegaye sasikade sisibekele umhlaba. Futhi manje i-SON indodana yavuswa naso sonke isigayegaye sashatshalaliswa ilokhu kukhanya lapho kusabalala ezizweni zonke kubantu ukuthi akekho lapha kodwa uvukile. Inkulumo mbiko enjepho wayelifakazele izwi lakhe. Wayelifakazele ukuthi liyilo ukuthi liyiqiniso ngokuba manje wayesenqobe ukufa isihogo nethuna. Uziqu zintathu kaDevil ukufa isihogo nethuna. Ngokuba uSathane ungumqalisi wokufa, ungumnikazi wesihogo futhi kanjalo nethuna. Futhi lowo kwakunguziqu zintathu kaSathane kubangwa yinto eyodwa lokho kwakungukufa. Ukufa uya ethuneni futhi ngokuba yisoni uya esihogweni. Yonke yona leyo nto eyodwa impela uziqu zintathu kaSathane okwakungukufa okwakubambe umuntu ekuthunjweni yonke leminyaka. Kodwa manje uziqu zintathu weqiniso kaNkulunkulu engoyedwa owabonakaliswa kuKristu oyengukuphila futhi kade kuthakazela izimpawu futhi wanqoba isitha futhi wavuka oyedwa uNkulunkulu ophilayo noqinisileyo. Nginguye owayefile sengingophila ukuze kube phakade naphakade futhi nginezihluthulelo zokufa nezehaides. UNkulunkulu koyedwa enziwe umuntu futhi wakha phakathi kwethu futhi wanqoba sonke isitha futhi wayekufakazisile ukuthi uziqu zintathu kaSathane wanqotshwa nokuthi uziqu zintathu kaNkulunkulu wenziwa waziwa ngoba nguNkulunkulu yedwa kuphela oyenamandla okubuye abuyisele ukuphila futhi. Wayelo Emanueli, uNkulunkulu wayekade bonakaliswe enyameni. Akumangalisi wakwazi kusho lapho uMathewu isahluko samashumi abili nesikhombisa. Onke amandla ezulwini nasemhlabeni anikelwe esandleni sami, ngiyanithuma ukuba nibe ngofakazi bami ezweni lonke. Wayenqobe kanye kanye ukufa isihogo nethuna. Akusikho ukuthi wenza lokho kuphela, wasephuma wanqoba nawo onke amandla emazulwini nasemhlabeni. Konke lokho okwakungubaba, konke lokho okwakungumoya ongcwele, nakho konke lokho okwakulokhu kukhona kwakukuye. Onke amandla ezulwini nasemhlabeni anikelwe mina. Konke okuya kunamandla wayekunqobile. Manje bese-ke akusikho lokho kuphela, wathumela izwi kubafundi bakhe abakholwayo bakhe, ningesabi ngokuba nginguye owayefile futhi sengingophilayo futhi kuze kube phakade naphakade. Futhi nesihluthulelo kokufa nesihogo sengivele ngikunqobile. Ningabe nisesaba ngokuba wonke wanqunyelwa ngaphambili, imbewu kaNkulunkulu yamiselwa ngaphambili iyoze kuphileni uma lokho kukhanya kusabalala nomhlaba wonke kwevangeli lenkazimulo kuyo yonke iminyaka kuyoveza ukudla kusanhlamvu uNkulunkulu akumisela ukuba kukwenze. Wayesevusiwe kwabafileyo. Oh, lokho kuyinto eyisimangaliso kanjani. Ngiyaphila noma ngiphilisiwe. Igama lichaza igama philisiwe, igama lesiGreki lichaza ukuthi leyo yinto eyenziwe yaphila emva kokufa. Njenge ngembewu eshona emhlabathini ifanele ife konke nokuncane kwembewu. Fanele ibole gonke nokuncane kwembewu. Nako gonke nokuncane kwempilo okwakusembewini kuzobuye kuvela futhi. Waphiliswa. Akusikho lokho kuphela futhi uzothumela ukuphila okufanayo okwaphilisa mina amandla angikhipha ethuneni ngiyokuthumela phezu kwenu ukuniphilisa ukuthi lapho ngikhona nani nobakhona. Kuluka isahluko samashumi amabili nane ivesi lamashumi amane siyagalolunye wathi bhekani ngiyathumela kini isithembiso sikababa ngebahlalani noma lindani emzini eJerusalema nize nambathiswe amandla avela phezulu ukukhombisa ukuthi akusikho kuphela ukuthi wakhipha zonke izinzuzo zamafa kukho kodwa wazaba lezo zinzuzo zamafa ufikela kuzohlenga noma ukuletha ekuphileni lezo imbewu eyamiselwa ngaphambili kuNkulunkulu ayibonile ngaphambi kokusekelwa kwezwe futhi wafaka amagama abo encwadini yokuphila futhi napa basemhlabeni bengenathemba akafikelanga khona ukuba isibusiso kuphela kodwa kusabelana isibusiso nayo yonke imbewu eyayimiselwe ngaphambili. Manje kuba imbewu yayingekho emhlabathini yayingeke iphile yayifanele ibe semhlabathini iphinde futhi ihlume. Akunandaba ukuthi igcinwe isikhathi eside kangakanani ebumnyameni iyovela uma i-SON indodana ikhanya phezu kwayo. Qaphelani manje uza ukuzokwabelana nathi. Akumangalisi ivangeli liyizindaba ezinhle. Lona impela igama elithi ivangeli lisho izindaba ezinhle. Izindaba ezinhle ini? Uma umuntu afa ngenxa yethu lezo izindaba ezinhle. Uma uKristu azalwa lezo izindaba ezinhle. Kodwa zikade izindaba. Zazingakade zibe khona izindaba ezinjengalezi izindaba. Ukuthi lawa isithembiso usiqinisile isithembiso. Manje nake ungophilayo ukuze kube phakade naphakade. Futhi nezidluthulelo zakho kokubili ukufa nesihogo esandleni sakhe. Sonke isigayegaye sathuntuthwa. Kwakungasekho sigayegaye esasingaphinde sibonwe ukuba indodana yase ivukile ethuneni. Kwakungekho ukuthi awu iyofika noma ingahle ifike yathi vele ifikile ivangeli izindaba ezinhle. Kaphelani wona impela umlayezo wevangeli iqobo lwawo ungokufaza kubantu ukuthi ivukile. Hambani tjela abafundi bami ukuthi ngivukile kwabakufileyo futhi ngizohlangana nabo ukuqinisa lokhu kubo. Oh Nkulunkulu, kuzoba khona kanjani kulolu suku lokugcina ukukhanya futhi emhlabeni wonke? Futhi ngizofakazisa kubafundi bami, hambani nibatshele ukuthi angifile futhi angisilo isiko kodwa nginguKristu ophilayo, ngizohlangana nabo. Thathani lo mlayezo niwuyise kubafundi bami ukuthi ngivukile kwabafileyo ivangeli izindaba ezinhle. Wena uthi kunjalo na? AmaHebheru eseshumi nantathu elesishiyagalombili athi nguyena izolo namuhla naphakade. Thina esizindalifa zakhe sifanele sifakazise ukuthi ukuphila kwakhe kukithi manje izindalifa zalokhu ukuphila. Ukuphila akukaze kube khona ukuphila okwaphila njengakho wayeyindodana kaNkuluNkulu futhi wafa futhi lokho kwakuvalela. Kodwa ngenkathi evuka futhi kwabafileyo ekuseni ngePhasika khona ke thina njengezinceku zakhe siyayalwa nguye ukuba siye kulo lonke izwe nokuletha lezi zindaba ezinhle kuwo wonke umuntu ukuthi ungophilayo. Kodwa singakwenza kanjani ngezwi lodwa na? Ngokuba kulotshiwe ivangeli lifikanga ngezwi lodwa kodwa ngamandla nangesibonakaliso sikamandwele ukufakazisa ukuthi uyaphila. Manje uma kukhona elinye ivangeli njengoba uPawulu wakhuluma kwelinye lamaqembu, ngiyamangala kakhulu ukuthi seniphendukele kwelinye ivangeli. Elingekho elinye kodwa ivangeli lokuzenzisa
Niye engane kwaneni amahlelo niphenduka nisuka kulezo zindaba ezinhle futhi ngoba ngiphila mina nani niyaphila futhi ngiphila kini nemisebenzi engiyenzayo mina uJohane weshumi nane eleshumi nambili imisebenzi engiyenzayo mina iyakhomba mina kini umlayezo njepho akumangalisi besinezwe elimnyama lesayensi yezenkolo kodwa ngesikhathi okusho kuyoba khona ukukhanya futhi kuyoba khona ukuvuka ngesikhathi sokuhlwa kuyoba khona ukukhanya ngesikhathi sokuhlwa manje wona impela umsuka womlayezo owathunyelwayo ukuthi uvukile kwabafileyo thina zindlalifa zakhe thina esabelana naye ukuvuka sithola izinzuzo zefa kulokhu ngokufakazisa ezweni ukuthi uyaphila ngeke sakwenza ngeze kuphela ngeke sakwenza ngesiko elithize lomuntu sibonisa kuphela lokho impela esikhomba kukho Ngiyesaba namhlanje ukuthi abaningi kakhulu bethu ababayisa abantu kuKristu sibayise esontweni emcabangweni ongenabo ufakazi bayazibhalisa bayise kuKristu uyayadwa kuphela nokunguyala yadwa kuphela onokuphila wena ndodana unokuphila futhi uma ukuphila komuntu ofile kujovelwa kuwe uyophila impilo efanayo nayiphilayo Uma igazi lomuntu la yihlobo lithize futhi wathatha igazi kumuntu oyedwa futhi washintsha igazi lomuntu oyedwa lafa kwakomunye ngokwaqobo uyoba yilelo gazi elibe yilolo hlobo futhi umakuwe ubalwa ngokuthi ufile futhi ugcotshwe ngokuphila okwakuKristu kuphezu kwakho abaseRoma besiyagalombili eleshumi nanye kwathi Uma umoya owavusa uKristu kwabafileyo ekelakini uyakuphilisa nomzimba wenu ofayo. Lokho kuphila kufanayo, lawo mandla afanayo, lezi zindlalifa ezifanayo ayenazo lapha emhlabeni zivela kuNkulunkulu. Wanihlenga imbewu eyaziwa ngaphambili nguNkulunkulu abamagama abo alotshwa encwadini yokuphila yewundlu ngaphambi kokusekelwa kwezwe. Nalaka kukhanya kwevangeli kokuvuka kuqiniswa kwezwi. Sazi kanjani ukuthi wayenguKristu na? Wawakufakazisa akhuluma ngakho. Sazi kanjani umlayezo wahola na? UNkulunkulu yakufakazisa akwathembisa futhi ukhuluma ngakho. Leyo inkomba ukuthi siyizindlalifa kanye naye ekuvukeni. Uyakufakazisa akhulume ngakho. Athembise ukukwenza kuKristu wakufakazisa ekuvukeni. Athembise ukukwenza ngezinsuku zikaMose wakufakazisa. Athembise ukukwenza ngezinsuku zikaInoke wakufakazisa. Kuzo zonke izinsuku zabapostoli wakufakazisa. Manje ngalolu suku uyakufakazisa akushoyo ngoba bayindlanyelo yombewu eyayimelwe encwadini yokuphila afikele kuyihlenga ibuyele kuNkulunkulu futhi. No, umlayezo njepho.
Easter morning not only.
Ekuseni ngePasika akavukanga kuphela, kodwa izindlalifa zakhe zavuka kanye naye. Zazi kuKristu ekubethelweni kwakhe, zazi kuye kuvukeni kwakhe, siyizindlalifa zakhe. Saphiliswa emva kokuba sifile ebumnyameni izwe elalimnyama lokungakholwa lapho amabandla namahlelo nokunjalo kwakusidonsele khona ngaphandle futhi kukhona into edize ekithi ebizayo o sifuna uNkulunkulu silambele futhi somela uNkulunkulu sajoina iMethodist iBaptist amaPentecostali amaPresbyterian namanye futhi kwakuselokhu kukhona okungalungile sasingakakutholi nje nokho Futhi khona manjalo sisaduguze ebumnyameni ukuvuka okukhulu kwafika kithi ekubonakalisweni kwezwi kaNkuluNkulu elethenjisiwe njengokuthi wayengukubonakaliswa kwezwi kaNkuluNkulu elethenjisiwe angikushiyi ukuphefumula kwakhe ayidese kanjalo ngikuvuma ukuba ongcono wamabona ukubona wayibonakalisa lonke izwi kaNkuluNkulu athenjiswa lona wakufakazisa ngenkathi evuka ekuseni ngePhasika manje labo abake batukuza ebumnyameni futhi bezulazula ukuthi bafanele bageze izinyawo ngalolu suku noma kufanele bagcine usuku oluthize noma benze imithetho ethize emisiweyo zonke lezo zinto zedlula ngoba ukukhona ukuvuka kuyintazimulo okwashaya indiva yonke into eyenziwe ngumuntu umuntu ake ayenza wonke umcabango owenziwe ngumuntu akungakaze kube khona kuya kuleso sikhathi umuntu owayengabeka ukuphila kwakhe phansi abuye akucoshe futhi wabushaya indiva lobo bufakazi besayense ababe nabo ngokuvuka futhi uma besho ukuthi uJesu Kristu akasuye izo namuhla naphakade ukuthi amandla akhe awafani ukuthi ivangeli lakhe alifani kanti iBhayibheli lithi liyafana uNkulunkulu washaya indiva lonke ihlelo sonke isivuko kukhona futhi waqhubekela phambili ngomoya ongcwele wakhe njengoba ethembisa futhi wakufakazisa kithi ukuthi uyaphila singabazuzile ngokuvuka kwakhe saphiliswa emva kokuthi sifile ezweni esonweni naseziphambukweni usiphilise kanye naye wasivusa naye manje sihlezi ezindaweni nasezulwini kuKristu Jesu ukuletha kwakhe umoya wakhe uletha ukuphila kwakhe okufanayo futhi emhlabeni woma umoya kaNkuluNkulu owavusa uKristu umzimba ogcotshiwe uma umoya kaNkuluNkulu wagcoba lo mzimba ngangokuthi ngenkathi leyo mbewu iwela emhlabathini akazange nje amiyeke aphumule lapho khabo wamphilisa futhi wamvusa
by the same works, by the same power.
Lo moyo fanayo, ngamsebenzi fanayo, ngamandla fanayo, ngezibonakalisi ezifanayo, ukini uyonivusa nani. Ngithanda kunifundela umbhalo omncane lapha. Ngithanda niphenye komunye umbhalo engubhale phansi lapha. Ungahle unisize kancane. Kutholakala encwadini kaLevitikusi isahluko samashumi amabili nantathu, ivesi lesishiyagalolunye kuya kweleshumi nanye. Lalelisisani. Emthethweni umthetho wobulevi uNkulunkulu ekhuluma kuMose lalelani zonke lezi zinto ziyimifanekiso manje futhi sizoma lapha imizuzwana embalwa ukuba singene kulo mfanekiso Inkosi yakhuluma kuMose yathi yisho kubantwana bakwaIsrayeli uthi kubo nqani fika ezweni engininika lona endaweni isimo sendawo engininike yona manje yisho kubantwana bakwaIsrayeli ukuthi uma nifika kule ndawo ethize enginethembise ukuthi ngiyonithatha nxa nifika lapho kulelizwe manje ukhuluma ngokwemvelo lapha efanekisa okukamoya nivune isivuno salo senikutholile ke enginitshele khona Anolethe kumpriest isithungu solibo lwesivuno senu.
And he shall weigh the sheep before the Lord.
Yena sizulisa isithungu phambi kwenkosi ukuba samukelwe ngenxa yenu ngakusasa emva kwesabatha umpriest uya kusizulisa. Wakuthi uma kuba khona noma yisiphi simo senkonzo esingcwele sasifanele senzeke ngosuku lwesabatha okwakulusuku lwesikhombisa lweviki okungumgcibelo Kodwa nike naqaphela kulesi sikhumbuzo ukuba sizuliswe ngosuku lokuqala lweviki na Isithungo esasibange sokuqala sembewu yakho owayitshalayo uma isimila yase ivuthwa wawusikha lesi sithungo bese usiyisa kumpriest futhi umnike asizulise phambi kwenkosi kube ngukwemukelwa kwakho ukuthi wemukelwe ufike nesithungo sakho futhi ufanele asizulise phambi kwenkosi ngo hayi ngesabatha usuku lwesikhombisa kodwa ngosuku lokuqala esilubiza ngesonto ESONTO usobala lelo yigama lesiRoma ababelibiza ngosuku lwelanga lukaNkuluNkulu welanga Kodwa kushintshwe kanjani akusesilo SUN ilanga ESONDAY usulu ndodana Ukuthi lehlamu likaNkolo oqele kaNkulunkulu ukuvuka abafileyo ufanele azuliswe phezu kwenhlangano ukuthi siyimbewu yakhe. Naleyo ngeyokuqala yembewu yalezo ezazilele yazuliswa ngosuku lokuqala lweviki. Ngesonto wavuka evayizela ethi salani kahle futhi wenyukela phezulu abantu bekhona. Qaphelani kwakuwuhlamvu lokuqala lukaNkolo kaNkulunkulu olwaluvuswe kwabafileyo uhlamvu lokuqala lukaNkolo kaNkulunkulu. Ngamandla aphilisayo kaNkulunkulu, uNkulunkulu wayephilise ukuphila kwakhe, wamvusa kwabafileyo futhi wayelulibo lwalabo ababelele ulibo. Wayeyileso sithungu, ingakho babefanele bazulise leso sithungu ngoba sasingesokuqala ukuvuthwa. Futhi sazuliswa njengesikhumbulo sokubanga kuNkulunkulu bekholwa ukuthi bonke abanye bayofika kwakuyisibonakaliso. Futhi namhlanje ngoba waba indodana yokuqala kaNkulunkulu ukuba afike ekuvuthweni okugcwele ukuba abe kuNkulunkulu wasishulwa emhlabeni futhi uyazuliswa phezu kwabantu. Oh, isifundo esihle kakhulu kangaka pho. Ngamandla aphilisayo ongowokuqala nakuba wayekade efanekisiwe futhi izikhathi eziningi njengoba sizobona kamuva ukuthi wafanekiswa kodwa ngempela lolu kwakululibo lwalabo ababelele. Wazuliswa phezu kwembewu ethenjisiwe eyayinesethembiso sokuphila. Wazuliswa ngosuku lwePentecoste lapho kuvele ezulwini inhlokomo njengozulayo kwangathi eyokuvunguza komoya onamandla futhi wazuliswa phezu kwabantu abantu bePentecostal ababephezulu ePentecoste belindele isibusiso ukuba sifike. Nokuthi siphinde sizuliswe siyaqonda ngosuku lokugcina ukukaLuka weshumi nesikhombisa elamashumi amathathu ngosuku lwendodana futhi ngosuku iSON indodana yomuntu eyakwambulwa ngalo noma iphinde izuliswe phezu kwabantu. Manje uba indodana yomuntu na? Ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayekuNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu, ulizwi waba yinyama waka phakathi kwethu. Futhi uma bakukufundisa sinakho nokuqinisa kwezwi kaNkulunkulu, ngezwi likaNkulunkulu, ngezibonakaliso, ngezimanga. Siyabona namhlanje ukuthi encwadini kaLuka lapha ukuthi njengoba sisanda kucaphuna kuyo noma uLuka isahluko seshumi nesikhombisa nevesi lamashumi amathathu noma laki wesine lemibhalo ehlukane eseyejwayeleyo ukuthi lelo zwi futhi liyazulizwa phezu kwabantu ukuthi amasiko aphile omuntu liphile nendodana kaNkulunkulu iyaphila futhi nombhaphathizo kamoya ongcwele ukhona impela phakathi kwethu futhi usinika ukuphila. Njengoba uKristu waba ngokuqala ukuba avuke kuba bonke abaprofethi nokunjalo nakuba kufanekiswe ezindaweni eziningi wayelulibo lwalabo ababelele. Kumlabakazi ukufika kukaKristu ukuphuma kwebandla kuzafanele kube khona isidunga esidluliswayo futhi ngezinsuku zokugcina. Oh, hey! Ukuzuliswa kwesidungu kwakuyini isidungu na? Esokuqala esivuthwayo esokuqala esasifakazisa ukuthi kwakunguNkolo esasifakazisa ukuthi kwakuyisidungu. Haleluya! Mina ngicela ukuthi niyabona ukuthi ngikhulumani. Sasizuliswa phezu kwabantu futhi okudala kuyofika kwanyaka womlobokazi okuvuka phume ebuhlalweni bomnyama. Kuzoba ngumlezo kuthi kuvuthwa okugcwele kwezwi sekubuye kwabuye futhi ngamandla alo agcwele futhi ngokuzuliswa phezu kwabantu ngezibonakaliso ezifanayo nezimanga zenza emumva lapho. Ngoba ngiphila mina nani niyophila, ekhuluma nomkakhe, ngoba ngiphila mina nani niyaphila. Lokho kwakungukuvuka okuhle kanjani futhi lokho kungukuvuka okuhle kanjani ukuphiliswa kwabafileyo ukwenziwa uphile kuKristu Jesu ngamandla kaNkulunkulu aphilisayo. Wazuliswa kubo izwi ayeyilo labuye lazuliswa kubo ngosuku lwePentecoste izwi labonakaliswa. Manje futhi njengoba ngisho lizozuliswa futhi ngosuku lokugcina. Manje siboya nje wena uthi awu manje awume kancane mfowethu Branham ngiyalazi ibanda eli awu ngiyalazi nami nyabo kodwa manje isibonelo nje ukuba ke ukuba besizobuyela emumva eTucson kule ntambama manje futhi yilona lo wethu ene ubezohamba ngemoto enkulu iCadillac entsha shana futhi zonke izihlalo zenziwe ngesikhumba senyamazane yesikazi isikhumba esithambe kwedlula zonke sithambile futhi kulula ukuhlala phakathi namapulangwe aphansi ayindwangu ethi ayifane nesikhumba sevukuzi isitelingi simbozwe ngezinhlamvu zemali futhi sithiwe gqwa gqwa ngedayimane yonke indawo nenjini yahlolwa ngokokubukhenika ukuba kube injini efanele ngempela amasondo eyi onke enamabheringi afakwa nogrisi onke namathayi onke enesivikela kuphantsha futhi enesivikela kuqhuma futhi yahlolwa yonke ngokwesayense zikade sezifuqweza suswa emgqeni wokuhlanganisa zombili futhi zombili zigcwaliswe phama ngopetroli lawo amandla okuhambisa upetroli ngoba kuwo kukhona i-octane ubungako bamandla awo kodwa manje uma usuzozidumisa nakuba zombili zibuka zifana nje kodwa ikhona eyodwa yazo engenasipaki somlilo engenamandla okubasela awu wena uthi amandla akupetroli mfowethu Branham kodwa angikhathali ukuthi maningi kangakanani amandla akupetroli ngaphandle uma kukhona isipaki somlilo lapho ukubonakalisa lawo mandla ngaphandle uma kukhona amandla lapho ukuqinisa ukuthi lawo ngupetroli kungavele nje kube amanzi kuze akunandaba ukuthi osiyazi bezenkolo basho okuningi kangakanani ukuthi ulihlele kahle kanjani ibandla lakho ukuthi unemfundo eningi kangakanani ifana kakhulu kangakanani nebhayibheli kuze kubuthi lento sithunga esizuliswayo kuze kufike umongele phezu kwalowo muntu ukuphilisa lelo zwi upetroli umele izwi liyiqiniso kodwa ngaphandle komoya lingeke lanyakaza sikuzelele kakhulu kwizihambisa imshini futhi sangasho lutho ngamandla okuhambisa idinga amandla kankulunkulu anamandla okuhambisa amandla kajesu kristu okuvuka phezu kwebandla ukubonakalisa nokukufeza ukuthi lona ngupetroli ngahle ubesekanini likapetroli useyilokhu ungamanzi niyabo kodwa ubufakazi kuphela bawongu ukuthi faka lokhu kuphila kuwo futhi kuzofakazisa ukuthi ngupetroli yini noma akusiwo futhi uma uzama ukufaka umoya ongcwele esihlelweni kufana nsendo ukuthi uzama ungathwala ukuhlihliza uloyani injini yakho ngokuyigcwalisa ikhaboni kodwa oh ngiyajabula kakhulu ukuthi kukhona amandla izinkulungwane eziyishumi ekuthoyile namandla izwi kankulunkulu nomoya ongcwele ukulayitha nokuvusa amandla kankulunkulu angena empilweni yawesilisa noma empilweni yowesifazane noma ebandleni lokho kwasho vele umoti iCadillac ezansi nomgwaqo ngaleya ngaphansi kwamandla anamandla kamoya ongcwele abuyayo futhi azuliswa phezu kwabantu ngosuku lwePentecoste emenza abe ngonguye izolo namuhla naphakade kwaba khona isithungo sokuqala esikhuphuka sivela kubo bonke abaprofethi okwabe kuyindodana kaNkulunkulu inkosi yabo bonke abaprofethi bekukhona amabandla amabandla abalobokazi abalobokazi amabandla abalobokazi abalobokazi kodwa ukhona oyethu ozofika haleluya kuzofika umlobokazi wangeqiniso ufanele afike oyedwa ongenazo izihambisa imshini kuphela kodwa manje kuhambisa awo enza lelo bandla liphile lihambe ngamandla okuvuka kwayo Sise sifike kuleyo ndawo sise sithole leyo ndawo kusizani ukupolisha amahabu na kusizani ukuyinika umsebenzi wokuyenza ngcono noma wokugwazela uma amandla kuhambisa ngakho kuyona akunandaba ukuthi zihambisa imishini zifakazisa kangakanani ukuthi zilungile kufanele kube khona amandla okuhambisa ukuyenza isebenze
ilako akufakazisayo. Haleluya! Ilako iPasika elakufakazisayo. Wakasilo izwi kuphela kodwa wanguNkulunkulu kwalwakhe amandla okuhambisa ezwini. Lokho kwenza umzimba kaJesu Kristu obanga uqinile nofila ethuneni unyakaza ungene ekuphileni uphinde uvuke futhi uginge itshe. Kangingofileyo efengeka ukuthi ilanga laze lathi wayesefile, inyanga yathi wayesefile, izinkanyani zathi wayesefile, yonke impilo yathi wayesefile. Namanje umhlaba wakufanele uqonde ukuthi useyaphila futhi. Wayengesizo izihambisa imishini kuphela, ithi kaNkulunkulu wayengonamandla okuhambisa ukulifakazela. Futhi njengobana ekubiyeni umlobakazi kufanele avele ngoba yindaya yakhe. Futhi lingaba kuphela ukubonakaliswa kokugcwalisa zonke izambulo noma ibaphi abanye okukhulunywe ngaso ngumlobokazi lingabonakalisa kuphela. Uma lenza ukuthize kwehlukile kokuvela kumyeni akusuye umlobokazi. Ngoba uyinyama inyama yakhe, idambo lethambo lakhe, ukuphila kokuphila kwakhe, amandla akhe, unguye. Njengoba indoda nomfazi bamunye, nomfazi ethathwe ohlangothini lwayo, yena ekuthatheni umoya ubufazane kuye. Inyama ohlangothini lwakhe, wenza kokubili, izihambisa imishini namandla okuhambisa umfazi. Moya wakhe nenyama yakhe futhi kuhlanganiswa ndawonye futhi kwenza izihambisa imishini namandla okuhambisa. Kwaze kwathi ibandla noma abantu wonke lamabhanisi ephasika nemikhupho namabandla amakhulu nobukhukhazikhazi kwehlulanga futhi kwedlule. Lize lelo bandla libe yiko kokubili, amandla okuhambisa nezihambisa imishini nomoya kaNkulunkulu. Lokho kwamnyakazisa ukuba enze izinto azenzayo. Uma washaya kumasilinda ayishumi nesithupha, uyakwenze njalo mlobokazi. Amen. Uba wathi kuJohane washumi nane, eyashumi nambili, okhola yimi imisebenzi engiyenzayo mina, nawe uyakuyenza. Yakumnikaza ukushaja emandleni okuhambisa ami ezihambisini imishini zakhe. Izwe elingena likwazi ukumelana nazo futhi ngiyakubuye ngimvuse ngomuhla kuphela. Lo ngumlayezo wePhasika, amandla okuhambisa nezihambisa imishini kanye. Izihambisa imishini ngaphandle kwamandla okuhambisa akusizi, ngokunjalo namandla okuhambisa ngaphandle kwezihambisa imishini. Ningaqabalasa nimemeze futhi nigqume niye phansi naphezulu konke enikufunayo futhi niphike lelizwi, ngeke kusize ngalutho. Ngihamba nikrenka nje amapistini ngithole isipaki somlilo lapho ukubasela kodwa kungekho petroli ukubasela ngawo. Iyosebenza kuphela lapho zihlanganiswa ndawonye. Amen. Ngakho elinye liyohlala lithule nelinye liyokwenyuka, ileyo nto kuphela ekhona kulo. Nokho angahle omabili abukeke efana, omabili azisho ukuthi angamabandla, omabili azisho ukuthi angumlobokazi. Kodwa elilodwa linezihambisa imishini namandla okuhambisa, lenza kufezeke okwalokho athi kuliqiniso. Ngeke nje isuke, akunandaba ukuthi izihambisa imishini zilunge kanjani kuze kufike amandla okuhambisa. Uma kufika amandla okuhambisa, lowo mlilo wenzelwe ukuba uxhumane naleyo octane yamandla kapetroli. Futhi uma lokho kuqhuma, kubanga ukusha. Lokho kusha kuhambisa yonke into enyakazayo, yonke into ehambayo, ngokuba nguyena izolo namuhla naphakade. Lokho ngokuvuka, lawo amandla kaNkulunkulu angempela, izihambisa imishini namandla okuhambisa. Aphelani, ngumoya ophilisayo, yisipaki somlilo esibaselayo. Akusiyo igesi ebaselayo, isipaki somlilo esibasela igesi, niyabo? Ngeke nenza lutho ngaphandle kwami, kodwa ninami ningenza izinto zonke. Njengoba eyizwi lingubaba ephila, ubaba wathuma mina nami ngiyanithuma. Njengoba ubaba engibaselile futhi wangifuqela ezintweni zonke, ngenza kuphela lokho okuthokozisa uNkulunkulu. Manje njengoba angithuma nami ngiyanithuma nezihambisa imishini ezifanayo futhi kuthatha amandla okuhambisa afanayo ukukwenza kusebenza. Lezi zibonakaliso ziyakubalandela abazisho ukuthi banezihambisa imishini, amandla okuhambisa ayothatha indawo yawo. Paulo wathi ivangela lizanga kithi ngezwe kuphela, ngopetroli kuphela, kodwa nangesipaki somlilo ukulenza liha.
nakho lapho khona leza kithi ngaleyo ndlela ngumoya ofanayo owamvusa owaphilisa ikholwa leqiniso liye ekuphileni okuphakade manje khumbulani kungashiwe nje manje bhekisisani njengoba siphuma esikhathini sethu aphelane umoya ofanayo manje kwabaseRoma besishiyagalombili eloqala manje ake sikufunde nje lokho futhi kwabaseRoma besishiyagalombili eloqala futhi sizobona ukuthi lokho kuthini kulungile futhi akusikho kwabaseRoma ngiqonde esishiyagalombili eleshumi nanye ngiyaxolisa kwabaseRoma besishiyagalombili eleshumi nanye kepha uma nansi inkinga nakho ukubamba kwakhe
of him God the Holy Spirit
uma ke umoya walowo uNkulunkulu umoya ongcwele owavusa uJesu kwabafileyo ehlala kini manje nakho lapho nikhona uma umoya womyeni uhlala kumlobokazi ngenkathi uNkulunkulu enza umyeni wakhe wokuqala wenza umyeni kuqala futhi wayeyikho kokubili owesilisa nowesifazane emoyeni wambumba ngothulo lomhlabathi ukumenza aphatheke futhi qaphelani ngenkathi enza uEva kuAdamu akathathanga esinye isigaxa sobumba wathatha esigaxeni esifanayo sobumba izwi elifanayo ngokuba uAdamu wayeyizwi elikhulunyiwe niyabo wathatha kuye waseke esethathe waye nomoya wobulisa nobufazane wasesusa umoya wobufazane kuAdamu wawufaka kuEva ngakho kuseyiyo ingcenye yomoya kaAdamu inyama kaAdamu kwaseke kwakungumoya kaAdamu amandla okuhambisa aphilisa izihambisi imshini zomzimba wakhe Ngakho kulobokazi naye ufanele abe inyama yenyama yakhe nethambo lethambo la manje na ke lenyama efayo izoba kanjani inyama yenyama yakhe na sizofika kukho emzuzwini ne kwenziwa kanjani na kanjani na kuyini lokhu ukuguqulwa okukhulu na
Now if the spirit of him God
aphelani manje uma umoya walowo uNkulunkulu owavusa uJesu kwabafileyo ehlala kini yena owavusa uKristu kwabafileyo uyakuphilisa nemizimba yenu efayo ngaye umoya wakhe ohlala kini Oh hey lo ongomiselwe ngaphambili kusobala njengembewu ilele emhlabathini lowo owaye nokuphila kubo abaningi babo babefile babe izimbewu ezazibolile nje amanzi nezinto zayishisa Kodwa niyazi kwakukhona imbewu eyayilele lapho ilungele ukuphila uNkulunkulu wayazi ukuthi yayilele lapho manje labo abamiselwa ngaphambili yibo kuqala abazophiliswa ngumoya ongcwele ngokuba umoya ongcwele uzela ukuzofuna abawo uqobo manje lokhu kujulile manje futhi qinisekani ukukubamba kahle lokhu Manje njengoba ilanga lathunyelwa emhlabeni wonke hayi ukuba liphilise amadwala okwakungumhlabathi nawo ukuba aphile kwakungesikho ukuphilisa wonke umhlabathi kodwa kwakungukuletha ingcenye yomhlabathi owawuvalele umboze ukuphila akusiwa wonke umuntu oyokwemukela uKristu oqhabo kodwa labo uNkulunkulu abanqumela ngaphambili ekuphileni Wakhelwe indlu wambozo ngomunye womhlaba yilo azela ukuzomphilisa bayilabo lowo manje lowo mhlabathi uyolala lapho elangeni bese uthi oh lelilanga elidala lishisa kakhulu lelo dwala lithi lelilanga elidala lishisa kakhulu kodwa leyo mbewu encane yathi yilokho engifunayo futhi iqala ukuqhuma iphile liphilise yena yomhlabathi Baba ilanga alithunyelwanga ukuphilisa idwala akusikho ukuphilisa umhlabathi kodwa ukuphilisa ukuphila kwembewu manje umoya ongcwele uyafika manje kusobala awuthunyelwanga kungani bengeke abantu bonke bawemukele na awuthunyelwanga kubona umfo wangitshela angikholwa angikathali ukuthi ubungathini uma ubungavusa abafileyo kumbe noma yini futhi uphilise abagulayo futhi ufakazele noma ngayiphi indlela ngisalokhu ngingawukholwa ngathi impela ungeke ungongakholwayo awusho lutho kuwe awuthunyelwanga ngisho wena uthunyelwe labo abayokholwa umlayezo uqondiswe ekholweni kulabo abaphuphayo ubula kodwa kulabo abakuKristu nabayingcenye yaleyo mbewu ungukuphila indatshana yami engenanhlonipho mayelana nomlimi efaka iqanda phansi noma iqanda lokhozi ngaphansi kwesikhukhukazi yabo lolo khozi oluncane lwalu ngoqobo lwalu lwalubukeka luyinqaba esidalwa esincane ngenkathi lomlimi eseyenzile leyo nto ayenzayo ukufaka eliqanda lokhozi ngaphansi kwalesi sikhukhukazi sidala futhi sathamusela ichwane lenkukhu elibukeka licakile futhi laliyinqaba umfo omncane ngalo ungabukeki lufana nawo izimpiko zalo lwalungafani njengawo onke amanye futhi lwavele nje lwaluyinqaba umfo omncane futhi onke amanye amachwane enkukhu alwazi njengomfo oyinqaba nesikhukhukazi sazungeza lwalungakuthandi ngisho ukudla esasiludlisa khona lwalungakuthandi nje lokho kuqhwanda esibuyeni lona lwalungahlanganise lutho nalokho ngakho lwamangala ukuthi kungani lona lube yinqaba ngalapho empeleni yabo futhi aluzange lunambithe noma yini udla nje okwenele ukumgcina ephila ngoba lwalungakuthandi ukunambitheka kwakho yabo isizathu lwalungesilo ichwane lenkukhu kwasekuqaleni nje yabo futhi isikhukhukazi sasikukuza futhi niyazi izinsuku zezimangaliso selwedlule ayikho into enjalo joyina ibandla akuzange nje kushaye khona kumfo omncane ngakho lwalandela luzungeze isikhukhukazi kwaze kwathi ngelinye ilanga umama walo ukhozi oludala lwalwazi ukuthi lwalukade lufukamele amaqanda angaka futhi kwakukhona elilodwa elalilahlekile lwalwazi ukuthi lolo khozi lwalundawo ndawo ngakho luqale ukuphuma luluzingela futhi lwashaya indingilize esiqongweni sentaba nasezantsi ezigodini nangaphezulu ndawo zonke lapho olwalungahle lube khona ngalesi sikhathi lona sekuyisikhathi salo sokuba luzalwe sekuyisikhathi sokuba luthanyiselwe lwathi mhlawumbe kungene igwababa lacosha iqanda lami mhlawumbe inqa angazi kukhona ukucosha iqanda lami Kodwa ngiyazi lelo qanda lisemqondweni wami mina ndodana ndawo ndawo kufanele ngizinge wenza njalo noNkulunkulu uyilolo khozi olukhulu emicabangweni yakhe wayazi ukuthi uyoba nebandla wayazi ukuthi uyoba nabantu kungenandaba ukuthi yini eyayibasingethe kungenandaba ukuthi bachamuselwa phansi kwani uyazingela uzingela abakhe uqobo futhi ngelinye ilanga indaba yaqhubeka lolu khozi oludala lwandizela phezulu kwesibuya lwalucinga ndawo zonke oh okwalokho kuvuka ukuqonda ukuthi ngempela lwalungesilo ithwane lenkukhu empeleni lolu khozi futhi lwalufundiswa njalo ukuthi lubheke phansi lucinge isilwanyakazane noma ukuthize ehokweni kodwa lwezwa ukumemeza okukhulu okwathi bheka phezulu ngapha Kuyilapha phezu kwalo futhi kwakukhona isidalo esasinamaphiko angamafidi ayishumi nani esinamandla ukwedlula zonke izinkukhu ezazi sesibuyeni futhi lwathi luyindodana yayo wathi mama ngafika kanjani kuwe na wathi chuma nje qala ukubhakuzisa amaphiko akho ngoba ulukhozi Niyabo lwalwazi ukuthi lwalunendodana ndawo ndawo akuna ndaba ukuthi yayikhuliswe kuphi lunendodana ndawo ndawo nokukhulumulo yazi haleluya unebandla lamiselwa ngaphambili lanqunyelwa ngaphambili wayazi ukuthi amadodana amadodakazi nomlobakazi olindile ndawo ndawo uma umoya ongcwele uqala ukundiza laphezu kwalo leso sithungo esizuliswayo oh hey unguye izolo namuhla naphakathi akusiyo indaba eyintsumansumane kodwa into ekhona akuna ndaba ukuthi bangaki abazama ukulutshela ukhozi lwalungazi ukuthi kwakuyini ukhozi nokho lwaluwukhozi lwalungakuqondi lwaze lwabona into ayenza ukuthi lubone eyalubonisa lona njalo futhi uma sibona hayi ihlelo hayi PhD hayi ALD hayi umakhelwane olungileyo Wathi ngidala kaNkuluNkulu ebuja ngomfanekiso kaNkuluNkulu inamandla kuhambisa kaNkuluNkulu ukuphendula isicelo salolu suku ukuthi unguye izolo namuhla naphakade akukho sikhukhukazi esizokubamba luzingela umama walo luwukhozi kwasekuqaleni luyaqonda lolukhozi lwangempela luyakuqonda ukubiza kwezwi likaNkulunkulu ngani na lukhozi ukhozi okhozini izwi ngaphambi kwesisekelo izwi ezwini izwi elamiselwe ngaphambili ezwini elilotshelwe ihora uyayiqonda indawo yakho luyayizingela lokhu ke lo mzimba wasemhlabeni uyaphiliswa futhi ulethwe ngokuphilisa kamoya kaNkulunkulu ekuthobeleni izwi kaNkulunkulu ngokushesha ngenkathi selufuna ukwazi ukuthi lungafika kanjani lapho lube nalo lwalukade lufundiswe ukuthi lungeke lukwenze lokho ungeke ube ngaphezulu kokugxuma kwakho luyichwane lenkukhu niyabo kodwa lukhozi lwathi lokho akunjalo awubheke amachwane enkukhu kule ndaba ukuthi amachwane enkukhu ayini wena ukhozi qala nje ukwalula lawo maphiko bese uthi ukuwejwayeza kancane uqala ukusuka uye phezulu izwi ezwini imisebenzi engiyenzayo mina nani niyoba njalo futhi okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina naye uyoba njalo futhi niyabo ngoba ngiphila mina uyaphila naye futhi uma ke umoya owamvusa wafilewe ehlala kini uphilisa umzimba wenu ofayo niyabo wenzani na manje lalelani ukuze nazi naleli phasika ngifuna lisho okukhulu kini kunanoma iliphi iphasika eselake lakwenza niyabo ngifuna nilibone siyazi ukuthi limenzeleni kodwa ngifuna nilibone hayi ukuthi niyolibona linenzele into efanayo niyabo lenzani na liphilisa umzimba lo mzimba ofayo esiphila kuwo liyawuphilisa ngamanye amazwi luwuletha ekuphileni manje wena owake wahamba unosikilidi omkhulukazi emlonyeni wakho nakho konke noma isithake sosikilidi nani besifazane na-ke naba nezinwele ezifishane ziphendiwe futhi naqhubeka futhi nigqoka izikhindi nezinto ezinjalo kwathi khona manjalo into ethize yamemeza kakhulu futhi wabheka phansi lapha futhi kwakuyize niyabo laphilisa owakho wena wathi angisazifuni izikhindi angisakufuni utshwala angisakufuni ukuqamba amanga angisakufuni ukweba angisakufuni lokhu lokho niyabo umoya omvusa wafileyo uhlala kini uyoletha nemizimba yenu efayo uthuli lomhlabathi ukuba uthobe niyabo kwina uthobele ina uKristu uba ukhristina izwi hayi isayenti yezenkolo kodwa izwi bese uthi-ke ukuthi lezi zinto ngicabanga ukuthi kulungile ukuba besifazane bagqoke amabhuluke kanti izwi lathi qhabo niyabo likuphilisela kulokho niyabo udotelwa kulo niyabo nguwe ngaleyo nkathi kuba uba yingxenye yezwi lalethi umzimba wakho hhayi awu wena uthi awu manje ake ngikutshele enye into umfundisi wami angikhathali ukuthi umfundisi wakho wathini kungukuthi izwi lithini uma ufuna ukuba yichwane lenkukhu qhubeka nalo kodwa uma umfundisi ekhuluma okwehlukile kulelizwi khona-ke akasuye umondli wezinkozi e-e ungumondli wezikhukhukazi niyabo hhayi owezinkozi niyabo ukhozi ludla ukudla kokhozi niyabo liyaphilisa
ibhayibheli lathi kuyiphutha ukwenza lokho futhi umuntu nokunjalo nakho konke enikwenzayo kuyiphutha uthi izinsuku zezimangaliso lwedlule leli bhayibheli lathi unguye izolo namuhla naphakade uma bethi lokho kungukufunda umcabango ngengqondo futhi kuwuhlobo oluthize lokufunda umqondo lokhu ukwehlukanisa ngokubona okufihlakeleyo nayo yonke le mibono nezinto ngumbhedo niyabo bangamachwane enkukhu abazi ukuthi ukudla kokhozi yini
kodwa mfowethu uma uzwa lokho kumemeza okukhulu ikhona into ekuwe ukhozi kwasekuqaleni nje ngani na uyileyo mbeko ukuthi ukuvuka son kwendodana esakusile nesithungu esidluliswayo phezu komhlaba ukukwenza uqonde ukuthi ukhozi futhi awusile ichwane lenkukhu lehlelo uma umoya owamvusa owafileyo izwi amandla okuhambisa ezwi ehlala kini uphilisa nomzimba wenu ofayo manje siyinyama yenyama yakhe nethambo yethambo lakhe kanjani na kwaba ngokushesha kwathi siseyizoni ezifayo silungele ukufa le mizimba waphilisa lowo mzimba yini ukuphilisa na ukuletha ekuphileni umoya owake wathanda ukuphuza wehle wenyuka uphinga nazo zonke lezi uphilisiwe ngani into yafa futhi senivukile uphilise umzimba wenu ofayo
Ngakho ke imizimba yenu uyithempeli lamandla ukuhambisa. Ngoba ngalina kusukela ekuqaleni niyingxenye ezihambisa emshini. Oh, nakho ukuvuka kwenu nathi bandla ekuvukeni kanye naye. Le mizimba njengamanje iyaphilisa. Niyabona izwile, niyakholwa. Kuniguqule nasuka ehlelweni naya ezwini, niyabo? Amandla okuhambisa uma efika phezu kwamanzi iyovele nje ihlihlize izinsuku zezimangaliso lwedlule. Papapa, oh, ngiyalikholwa iBhayibheli, papapa, kodwa akukho, papapa, niyabo? Kodwa uma eshaya leyo okutheni enamandla ayinkulungwane, vum, isuku ihambe, niyabo? Kanjani, wo, amandla okuhambisa ashaya lokho. Kodwa ashaya ichwele lenkukhu akuzi kusiza lutho, kodwa uma eseshaya ukhozi luyaphuma. Amen. Amandla okuhambisa enezihambisa imshini, niyabona ukuthi ngisho ukuthini na? Lokho kungukuthi uma ewukhozi lwangempela manje uzoqonda. Ake nginiqondisele umbhalo omncane lapha, ngicabanga ukuthi singamukile ocingweni kodwa sisekhona lapha. UJohane ongcwele wesihlanu elamashumi amabili nani, uJesu wathi, ozwa izwi lami akholwe ngongithumileyo unokuphila okuphakade. Manje bukani, ngehla ngomgwaqo bese nje ngikuthatha lokho ngempela ukuthi liyini, ngaphandle kokuqonda kukamoya ngingalenzi lisho lutho olunye, kodwa nje ngisho lokho elikushoyo. Niyabo, igama eliyilo ngempela lapho ngesiGreki kwelokuqala kuthi oqonda izwi lami. Manje ufakazisa ukuthi lokho kuqinisile, ngehlela lapha futhi nangu odakiwe eza ngomgwaqo futhi egaqe nomunye umkamuntu ngengalo futhi ethuka futhi eliphatha ngeza igama likaNkulunkulu nakho konke okunye kanjalo. Akusho umzwile ukuthi utheni lo wayamshumayeli, umzwile, yebo ngikuzwile lokho, akusho khona ukuthi unokuphila okuphakade, niyabo, niyabo. Oqonda izwi lami, owukhozi. Manje mfowethu Branham, ngifuna omunye umbhalo ngaphezu kwalowo. Kulungile. Izimvu zami ziyalizwa iphimbo lami, umfokazi soze zamlandela. Njengasodabeni lomshado nesahlukaniso ngelinye ilanga, ngenkathi kade umoya ongcwele ungitshelile lokho, ngifika ngakusho ngayo nje indlela angitshela ngayo. Elinye nenekazi elingumfundisi lingiphendula ngamazwi ahlabayo lithi ukuklabalasa kancane, lathi ngibona sengathi uthatha indawo kaNkulunkulu. Ngathi cha bo nkosikazi. Lathi awu, ubatshele ukuthi isono sabo sithethelele. Lathi kuphi? Lathi nguNkulunkulu kuphela onamandla, niyabo, omunye umfarisi, niyabo. Ngathi uyabo, ukuze wazi ukuthi uJesu watshela uPetro nabapostoli emva kokuba kade enesambulo sokuthi waye ngubani. Wamtshela, wena unguKristu ndodana kaNkulunkulu. Wathi ubusisiwe, niyabo, ndodana kaJona, inyama negazi akuzange kukwambulele lokhu, kodwa ubaba wami osezulwini ukwembulile. Phezu kwedwala ngiyakulakha ibandla lami, amasanga hayidese angeke alehlule. Futhi ngikunika izithuthulelo. Akubala emhlabeni, ngiyakubapha ezulwini, awukhuya emhlabeni. Leso yileso sambulo sobuNkulunkulu sezwi lenziwe inyama. Uma laliyinyama ngalolo suku ngendodana umyeni, liyinyama namhlanje ngomlobokazi, nabo. Enibathethelela izono zabo bathethelelwe, enibabamba ngezono zabo babanjiwe. Manje ibandla likatolika lakucosha lokho bese likusa baphristi balo, kodwa lokho kungokwenyama. Kaphelani, kwakungokomoya izwi elembuliwe elakwenzayo. Ileso sizathu abatshela ukuba bahambe babathize egameni likayise indodana umoya ongcwele, wayazi ukuthi babazi ukuthi wayengubani. Ngikhuluma nomshumayeli omncane ngelinye ilanga, wathi kimi, wathi manje mfowethu Branham, ngiphumile ngajoyina ngawelela ebandleni elithize thize, ibandla lePentecostal. Lapho iPentecostal manje isiqale ukuthatha isinkwa esilucwecwana oluyindilinga, niyazi, nizwile ngalokho, ngiqagele isinkwa ikhosha uNkulunkulu wenyanga, niyazi, futhi onke asemukela futhi ayasithatha. Le ndoda yathi ibandla layo laya kuyo, wathi engokubusisayo kubusisiwe, manje lokho akusikho yini okushiwo ngumpristi unamandla okusiphendula sibuye sibe umzimba kaKristu na? Niyabo, isithupha nje sedazeni nohafu womunye kuyafana nje.
Wayesethi kukhona ngifuna ukukubuza khona. Wayezama ukubalekela leyo ndaba mlonyeni yombhaphathizo egameni likaJesu ngoba lena kwakuyiyona ndoda eyathi kwakungumphiki uKristu owenza lokho. Yathi ucabanga ukuthi kudingeke ngempela yini ukuthi umuntu ufanele abhaphathizwe egameni likaJesu Kristu na? Ngathi yebo mnumzane. Wathi emva kokuba kade esebhaphathiswe egameni likaYise indodana nomoya ongcwele na? Ngathi yebo mnumzane akabhaphathiswa nhlobo. Akabhaphathiswa nhlobo awukho gama leso isiqu. Ngathi akuthathwa njengento ekhona. Ngathi kungani kungani uPetro a? Yathi awu manje ake ngikutshele ukuthize. Yathi manje zenzweni zeshumi elamashumi amane shagalolunye yathi kwathi uPetro sakhuluma lawo mazwi umoya ongcwele wehlela phezulu kwabo. Kodwa ngathi kwaphenduka ngqo wayesethi ukhona yini ongala namandla ukuba bangaphathizwa laba na? Yathi awu ubukhuluma lapha ya esikhashaneni esedlule ngezenzo zeshumi neshagalolunye lapho uPaulo adabula khona amazwe angasenhla aseEfesu wafumana labo bafundi. Yayisithi ngani? Yathi babengabhaphathiziwe egameni likaYise indodana nomoya ongcwele. Ngathi khabo babebhaphathizelwe kukho kuphenduka kungesikho ukuthethelwa kwezono. Kukho kuphenduka ngoba uJesu wayengakenziwa ukuthi aziwe. Umhlatshelo wawungakabulawa. Yathi awu kungani badingeka ukuthi babuye babhaphathizwe na? Ngathi umuntu owayenezihluthulelo washo lokhu ngokuba makwazeke kini ukuthi alikho futhi elinye igama phansi kwezulu elinikiwe ebantwini enimelwe ukusindiswa ngalo. Insindiso kuphela ingena ngegama likaJesu Kristu. Konke enikwenzayo noma kungezi noma kungomsebenzi kwenzeni konke egameni likaJesu Kristu. Alikho futhi elinye igama, akukho bandla, akukho kubusa ezindabeni ezingcwele, akukho ziqu noma yini enye. Nokho uyintebe yaseSharoni umduduzi wesigodi kanye ziyokuthi uAlpha uOmega kuqala nokugcina uJehova Jireh Rapha Manase konke lokhu. Uyizo zonke lezi zinto kodwa nokho akukho nsindiso kunoma yisiphi salezo ziqu. UJehova akukho nsindiso. Intebe yaseSharoni nokho uyiyo akukho nsindiso. Wese indodana noma umoya ongcwele akukho nsindiso kuphela igama likaJesu Kristu.
Nazeli
shoda iBhayibheli ukuthi ukuphendula nokuthethelela kwesono ufanele ufundiswe egameni lakhe uqalwe eJerusalema futhi kuye emikhawulweni yomhlaba. Yacabanga ukuthi ukhona umehluko okuwenzayo na? Ngathi mnumzane kukhona engifuna ukukubuza khona yona nami nomkami sasihlezi etafuleni. Yavele yakudlukela ngale. Ngathi sobabili singama Arizona sihlala lapha. Nam futhi siyalazi ikhansela lethu newadi lethu nako konke nemeya yethu umbusi konke. Yathi yebo. Ngathi manje uma ngikutshele mfowethu ukuthi hamba uye ngapha usayinele idina lethu egameni lombusi wesifundazwe saseArizona ubungahamba ulisayini kanjalo na? Ucabanga ukuthi bebengalemukela edeskini na? Ngani yathi ngiqakele ngeke. Yathi wakusholola uJesu lokho na? Ngathi yikho lokho uyabo. Ngani na uma ngikutshele ukuthi hamba usayinele leli dina egameni lombusi wasesifundazweni saseArizona futhi na sizakhamiza saseArizona futhi simazi ukuthi umbusi ngubani, ngani ubuzokwazi ukuthi ulisayini egameni lika Sam Goddard uyabo? Ngathi ngoba ungumbusi wesifundazwe asikho isidingo sokuthi ngikubuze, uyazi ukuthi ubani umbusi. Kuli ngathi yethu uyise indodana nomoya ongcwele wayazi ukuthi wabezobhaphathiza kanjani, abemazi ukuthi wayengubani. Izimvu zami ziyalizwa iphimbo lami, niyabo, niyabo. Yathi oh ngiyabona, kodwa manje into elandelayo uzokholwa na? Niyabo. Ozo izwi lami akhole ngongithumileyo unokuphila okuphakade. Futhi uma lokhu kuphila okuphakade okusho kuhlala kuwe kuyinto esingasebenza. Uma senemukele lo moya ongcwele manje abakwenzayo ePentecost babe izihambisa imshini manje amandla okuhambisa wakufanele afike. Babe kholiwe. Niyazi abangane bethu abangamaBaptist yalungileyo usitshela ukuthi ngenkathi sikholwa sisuke sesinawo. Kodwa babe ngenawo nokho babe kholiwe. Izenzo zeshumi nesishiyagalolunye babe kholiwe kodwa babe ngenawo namamukela yini umoya ongcwele lokhu nakho lawona? Niyabo baba nezihambisa imshini zikahle ngoba abapostoli babe noma ngiqonde ukuthi uApollo wayefundisa kubo futhi efakazisa ngeBhayibheli izihambisa imshini ukuthi uJesu wayenguKristu kodwa babengakabi nawo amandla okuhambisa. Niyabo yilokho ke. Kulungile. Hambisi mshini kungashiwo ukuthi seninazo isibambiso ukulinda. Manje uma nithola amandla okuhambisa niphiliswe ekufeni naya ekungafini. Enza wonke umzimba ufike uthobele izwi. Ayonenza niziphathe ngokwehlukile, nibukeke nehlukile, niphile ngokwehlukile, ayonenza nehluke nje. Manje bukani niphiliswe nina enake naba ngabafileyo ngesono nangeziphambuko nangobumnyama uniphilisile. Ngani na? Umoya wakhe owavusa uJesu ekuseni ngephasika kwabafileyo futhi uma ehlala emizimbeni yenu efayo manje qaphelani uyaphilisa futhi ulethana ekuphileni uwenza ukuba uthobele izwi manje ungazisho kanjani ukuthi unalowo moya futhi uziphose wena uphume ezweni na philiswa ngenye into ngokuba uyophilisa imizimba yenu efayo iye ezweni impela uyokwenza ingeke nagijima ngaphandle kwawo niyovele nje nichaphazele uma ningakukholwa konke okwawo uma ninengxenye upetroli nengxenye amanzi anize kufika ndawo niyabo fanele niwuthathe ube yikhulu ekhulwini upetroli uma ningakwenzi nikhuma ngemuva futhi aninamandla niyabo kodwa ngikholwa lokhu kodwa angikholwa lokho pa anize kufika ndawo kodwa uma nithatha ukugcwala mawulayithe kulokho lonke izwi liqinise bese ke niqaphela manje njengoba sivala qaphelani lokho qaphelani kufana nje nencane nencane imbewu ilele emhlabathini manje sekungashiwo senivukile nivuswa uma nemukela umoya ongcwele phakathi kini nivuswa ngayo leyo nkathi umzimba wenu sekungashiwo ukuthi usuvukile bukani imbewu encane itshale emhlabathini ifanele iphuze emthonjeni wakhe amanzi athululeka phansi futhi lapho iphuza iphusha iye phezulu ngakuye ilokhu iya ngokufana kakhulu nokufana nembewu eyangena emhlabathini yabo ibanda lifika ngaleyo ndlela ngokulungisiswa okungcweliswa mbaphathiswa kamoya ongcwele manje lisekuqhakazeni yabo umoya kaNkulunkulu ufika ngalokho nomoya wezwe ufike ngomphiko uKristu indlela efanayo namanje uqhakaza enhlanganweni enkulu yamabandla yabo into yonke nomuntu ngamunye ufika ngaleyo ndlela Yonke into isebenza ngokufanayo esikalini sikaNkuluNkulu esifanayo ngoba unguyizolo namuhla naphakade. Qaphelani endleleni yenu nikhula niya ekugcwaleni kokuvuka niholwa ngumoya. Njengelanga iSUN ilanga lidonta leso sithombe sincane esiphuza emthonjeni kaNkuluNkulu nje kugcina. Niyabo singaphuza kuphela entweni eyodwa. Ake uthele amafutha phansi phezu kwaleyo mbewu encane. Uyayibulala kunjalo. Thela amanzi amile, amanzi amadala angalungile, onakele, ayoyibhashisa ekutheni ikhule. Ingeke ithele isithelo. Kunjalo na? Kodwa thela amanzi emvula athambile amahle ngempela. Amen. Kungekho makhemikhali ezithako zemithe enziwe ngumuntu kuyo. Adedele nje avele emazulwini phezulu futhi usiqaphele leso sithombe sincane. Akukho manje ayokhulisa leso njengalawo manzi emvula. Faka iklorini isibulala magciwane nezinto kuso njengoba nizama ukuphuzisa thina sona futhi into yokuqala niyazi isibulala isithombo. Ileyo ke indaba namhlanje. Bazama ukubanika amanzi avela emthonjeni wehlelo futhi abhashisa ukukhula. Niyabo kodwa ake umiyeke abene kufika lapho amathonsi amazolo omusa ekhanya khona kungikhanyisa ndawo zonke emini nasebusuku uJesu kukhanya kwezwe khona usukutholileke ngale yonkathi sizohambe kukhanyeni lokho kukhanya okuhle kufika lapho amathonsi amazolo omusa ekhanya khona nje kungikhanyisa ndawo zonke susani kimi le mithombo yenziwe umuntu awukho omunye umthombo engiwaziyo lutho kuphela igazi likaJesu Yilo mthombo kuphele ngifuna ukuwazi izi mayihlale kimi inkosi linisele ngomoya wakho Qaphelane manje uma lo moya owavusa uJesu ethuneni uhlala kini sekungashiwo ukuthi unakho ukuphila uholwa ngumoya ukuphilisa izi kuwe ukulikholwa into encane ilokho iphusha iyaphezulu lapho ikhulu Qaphelane ePentecost imizimba yabo yaphiliswa yabase kuphileni okusha Bukani isigejane samagwala amancane Ngabe nginihlalisa isikhathi eside kakhulu na? Bukani ngiyafudumala nje yilokho ngizizwa ngikahle. Oh hey. Kapelani, kodwa babanezi hambisi mshini, nyabo? Kodwa bonke, babehlezi emumva phakathi lapho bethi, oh, ngiyabesaba, oh, ngiyesaba kuphuma ngifune okungokwami ngoba, oh, bonke lawa bishopa bakhulukazi nezinto phande lapho, oh, ngiyesaba kuya. Lawa priest nezinto ngiyesaba kufuna lokho okungokwami, ngiyesaba ukuthi ngizothi ngangimkholwa. Oh, ngeke nje ngakwenza lokho, nyabo? Kodwa kwathi khona lapho kufika amandla okuhambisa. Yebo, futhi enza lina? Awagcwalisanga umoya wabo kuphela ngaphakathi, kodwa aphilisa ezihambisa imishini zabo. Imizimba yabo yaphiliswa. Abangasawala amagwala. Babhela labo ngoba abantu, yebo mnumzane. Madoda kaJudiya nani nakhileyo eJerusalema. Kuphi ngaphambi kokuba kufike amandla okuhambisa babe izihambisa imishini nje, yabo? Madoda nakhile eJerusalema, makwazeke lokhu kini nibeke indlebe emazwini ami laba ngabadakiwe njengokucabanga kwenu. Ngingomunye wabo. Lokhu yilokho. Ngizonikhombisa ukuthi kuyini, ngumbhalo. Lokhu yilokho. Futhi bengihlala njalo ngithi uma lokhu kungesikho lokho mangigcine lokhu kuze kufike lokho. Khabo lokhu kuyilokho kwakhulunywa ngomprofeti uJoweli kuyakuthi ezindlini zokuphela kusho uNkulunkulu ngiyakuthulula umoya wami phezu kwayo yonke inyama. Niyabo amandla okuhambisa angena ezihambisini mshini babe ngasesabi. Abanye benu bantu nisabayo ukuthi omunye wesifazane uzonihleka uma ninezinwele ezinde noma niyeka ukuzipenda ubuso. Abanye benu siliso wesaba ukuthi inhlangano yakho izokuphosa phandle uma ubhaphathiza ibandla lakho ngomphaphathizo wombhalo. Udinga ukuzivalela ekamelweni eliphezulu ukuze kufike amandla okuhambisa kunjalo. Abaguqula, abaphilisa, abenza behluka. Babe ngabantu abaguqukile kusukela ngaleyo nkathi kuqhubeka. Abaphilisa besuke ekuphileni okudala kokuba igwala baya ekutheni babe njengengonyama yesizwe sakwaJuda. Okaqa babhekane nokufela ukholo, babethelwa eziphambanweni, babethelwa ababhekwa phansi, bashitwa baphathwa emphandweni wezingonyama. Akusekho magwala ngabo. Ukufa kwakungena kunqopha phezu kwabo nhlobo. Amandla okuhambisa ayesezihambisini mshini, yebo mnumzane, aphilisa umzimba wabo ofayo. Manje lalelani, nansi enye into ebufakazi. Abaphilisa kakhulu ngangokuthi baze, niyazi ukuthini, baphakanyiselwa ezindaweni zasezulwini nemizimba yabo efayo waphiliswa ngangokuthi ulwimi lwabo lwaguquka. Kuphela aphilisa ulwimi lwabo, yilokho iBhayibheli elakushoyo. Futhi imizimba yabo efayo iphiliswa, ulwimi lwabo lwaphiliswa. Imicabango yabo yaphiliswa, mimoya yabo yaphiliswa, ukuphila kwabo kwaphiliswa, baphiliswa ngakho konke. Bazama ukukhuluma futhi ababange besakwazi ukukhuluma, noma ngaziphi izilimi zabantu, babephiliswe kakhulu phezulu ebukholeni bukaNkulunkulu, baze bakhuluma ngolimi olusha, ulwimi lwasezulwini. Ewu, amandla nje pho okuphilisa. Uma umoya owavusa uJesu kwabafileyo ehlala kini. Oh, haleluya! Uyaphilisa umzimba wefa! Uyalenza nenze izinto eningazenzanga phambili. Base begcwele amandla okuphilisa ke, niyabo? Umzimba wenu awusasi kuthobeli sono nina izifiso zenu. Uliphumayi lapha nina nithi vala umlomo wakho. Oh, sinenkulu ukwedlula onke, vala umlomo wakho. Oh, ukhozi. Sina ke nabona ukuthi ukhozi luhamba lukhululekile kanjani na? Alugcogcomi njengenqe, yabo, kuzo zonke ezifile naso sonke isibhucu esilele emhlabathini. Hawo mnumzane, luhamba ngokuziqhenya. Uvala umlomo wakho. Oh, nathi dine lihle ngapha, akusilelami. Yabo, izifiso zami sesiguqukile. Ukudla okuthandwa inhliziyo yami kwehlukile. Ngokuba umuntu akayi kuphila ezweni ngesibhucu sodwa, kodwa ngamazwi akaphuma emlayeni wakaNkulunkulu. Ukhozi lwangoqobo oluphilisiwe luphila ngalokho. Amen. Oh, futhi wavusa uKristu ethuneni uhlelikini, uphilise umzimba wenu ofayo ebukhweni bakhe, wena uyawuqonda. Awusesiwo umthuthambi ukhozi. Awuzifuni izinto zezwe, uyindodana nendodakazi kaNkulunkulu. Nizitika ngedili emthonjeni izwe elingazi lutho ngawo, niyawuphuza. Umuntu yazi izwe elingazi lutho ngawo, nidla imana efihlakele izwe elingakaze lazi lutho ngisho ngayo, ngoba niwukhozi. Niyaphiliswa nikufukele lapho eningafinyelela khona kuyo, ningeke nafinyelela kuyo phansi lapha, nifanele nifinyelele phezulu lapho, nifanele niphiliswe niphakanyiselwe lapho ukuze uphilise. Enzana, bakhuluma ngolunye ulwimi, iBhayibheli lathi bakwenza. Bakhuluma ngalo lonke ulimi oluphansi kwezulu. Akanibheke nje lokho leyo mizimba emidala efayo ophakathi lapho uthi, awu angazi manje noma ngingakukholwa yini lokhu noma qhana. Kodwa manje baphiliswa kakhulu ngangokuthi isibindi sengonyama yesizwe sakwaJuda sehlela phakathi kubo phezulu kwaleso sithungo esizuliswayo. Oh, lelo khozi lufikele ukuzobiza abantu qobo.
Futhi abazithandanga izimpilo zabo kwaze kwaba sekufeni. Amen. Futhi bazobabaningi abazonikela ngegazi lokuphila kwabo ngenxa yaleli vangeli kamoya ongcwele nozamcolo walo obomvu. Nendodana izofanele yembulwe futhi phakathi kumlobokazi ngosuku lokugcina amandla aphilisayo azofanele afike abaphilise baphume kulamahlelo afile nezivumo kholo baye ezizwini eliphilayo likaNkulunkulu ophilayo. Oh qhabo, aphilisela ekuphileni okusha. Usenzela into efanayo manje.
Aphelani manjena ke baphilisa kakhulu kulawo mandla aphilisayo manje ngilisisani manje ngizama ukunibonisa. Amandla aphilisayo ayengekho emphefumulweni wabo kuphela kodwa ayendawo zonke kubo. Akungeni wona amandla okuhambisa kuphela ukuphilisa kodwa aphilisa izihambisa imshini. Niyabona ukuthi ngisho ukuthini na? Baphilisa kakhulu ngangokuthi izilimi zabo zaqala ukukhuluma ngolunye ulwimi. Baphiliswa kakhulu ngamandla okuvuka kwaKristu baze babeka izandla zabo. Baphiliswa kakhulu ngamandla aphilisayo kwaze kwathi ngenkathi bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo basinda. Philise umzimba wenu ofayo. Baphulukiswa ngokubeka isandla sabo. Nomoya waphilisa inhlanganyelo yabo ndawonye kanye noNkulunkulu baze baphiliswa futhi kakhulu ebukholeni bukaNkulunkulu kwaze kwathi ngenkathi umuntu efa nomphefumulo wabo uphume wahamba wambiza wabuye waphila futhi. Amen. Utumo manje ngizizwa nginokholo. Kunjalo baphiliswa. Kwaungazikhole uvuka kwakhe okungokwakhe kuphela kodwa lowo othandayo kule mbewu eyamiselwa ngaphambili leyo elele lapho yaphilisa uphilisa umzimba ofayo. Babeka izandla zabo phezu kwabagulayo basinda. Bakhuleka emoyeni babona umbono babiza abafileyo babuye baphila kunjalo. Uphilisa umzimba ofayo. Uma ungena kuwe uma kuba njalo manje ningathi kunjalo kodwa uma kuba njalo lezi zibonakaliso silandela lokho niyabo uphilisa umzimba wenu ofayo uzoniphilisa. Manje qaphelani uphilisa ebukhoneni bukaNkulunkulu ngani na? Kwaungumoya kaNkulunkulu owavusa uJesu ethuneni. Futhi umoya kaNkulunkulu ngibanika ukuphila okuphakade livela egameni lesiGreki uma olibhekisisa zuwe okukuhambisa ngawe bese kuphilisa wabo ngisho nomqondo wabo. Manje bukani ningasho kanjani ukuthi lowo moya uhlala kini na? Nakuba nenze konke ebenicabanga ukuthi bekulungile nabo ubufakazi benu bokuthi ninawo yini noma cha. Uma umoya okuKristu ukini uyaniphilisa nani ezwini ngokuba uyizwi. Futhi uma khona kuphambene kuniphilisa kunidedisa ezwini khona ke akusiyo umoya kaKristu. Thathala ukuthi nenzeni kuze lokho kukuhambise kukufake ezwini. Izimvu zami ziyalizwa iphimbo lami futhi ziyophila ngawo onke amazwi onke amazwi. Ngangikhuluma ngalokho ngelinyilanga. Mama wami uQobo sewahamba manje futhi wayengowesifazane oyinqaba futhi waye niyazi cishe wayendiya ingcenye futhi wayeyinqaba kodwa phakathi lapho wayengumuntu owayengaphuphi kodwa angicabangi ukuthi waba namaphupho amane noma amahlanu kuphela yonke impilo yakhe kodwa ngaso sonke isikhathi uma ephuphe iphupho laliqinisi wayenephupho laliqinisi. Ngiyakhumbula ngesinye isikhathi ngenkathi ngiqala ukushumayela eminyakeni eminingi edlula sasihlala khona enhla lapha emgwaqeni ngenhla kwalapha impela nje. Ngangishumayela khona lapha kuleli bandla. Futhi waphupha iphupho ukuthi ngangimi lapha eceleni kwezitebhisi ezintathu. Futhi ngangimi ngishumayela kuwo wonke umuntu ukuthi bafanele bakhuphuke kulezi zitebhisi ezintathu ngaphambi kokuba bafike emgwaqeni omkhulu. Futhi emgwaqeni omkhulu kunomugqo omncane ongathi iparele uqonde ngqo uyongena eminyangweni yasezulwini uya esangweni eliyiparele. Nalelo parele lalinwebeke laphumela phezu kwalezitebhisi.
Uma lo kungesi umlayezo wami ngamashini namhlanje ukulungisiswa ukungcweliswa umbhapathizo kwamoya ongcwele. Futhi ngangithi umuntu ufanele eze ngalezi tebhisi ezintathu ukuze akwazi ukuhamba ngalowo mgwaqo omkhulu. Futhi ngasho ukuthi kwakukhona inenekazi elaliza. Manje niyazi ukuthi hloboluni lwezicathulo olwalugqokwa abantu eminyakeni engamashumi amathathu nanhlanu eyedlule. Awukhona inenekazi liza laligqoke ipheya elikhulukazi njengoba bezigqoka namhlanje izicathulo ezinezithende eziyinsinjana ecijileyo. Futhi liyeza futhi ngathi awulinde kancane dadewethu ungeke uhambe kulowo mgwaqo omkhulu ngalokho futhi ngathi wena ungeke ukwenze lokho. Naselithi lathi liqalaza ngakubo bonke abesifazane lathi ningamkholwa uhlanya niyabo ningamkholwa. Ngizonikhombisa ukuthi ngingalungisiswa ngingcweliswe futhi ngigcwaliswe ngomoya ongcwele futhi ngibe ngisalukhu ngikwazi ukuhamba lapho. Futhi la ngavele ngaliyeka lahamba ngibanga ngisenza lutho ngakho angikwazanga ukulimisa. Futhi lagcumela emgwaqeni omkhulu futhi labheka emuva kudade lathi uyabo ngikutshelile. Laqala kugijima lenyuka futhi la niyazi njengoba iBhayibheli lasho ku-Isaya isahluko sesihlanu ukuthi ayoba nezintamo ezeluliwe. Ayokwenza ahamba ephoseka niyabo. Ecokama ayakwenza ayazibinya ehamba ecokama ekhenceza ngezithende zawo niyabo amadodakazi aseSiyoni ngosuku lokugcina. Futhi laqala kwenyuka ngalowo mgwaqo omkhulu igijima ngelikhulu ijubane. Futhi emva kwesikhashana umgwaqo waya ngokuncipha ngokuncipha laqala ukubhadazela licokama kanjalo futhi laze layoshona. Nomama wathi ukudazuluka okwesabeka kunakho konke esengake ngakuzwa empilweni yami kwakuyilowo wesifazane wela kulawo malangabi nentuthu ehla phansi kanjalo. Wathi mina ngaphenduka ngase ngithi niyabo la kuthobela konke nje ngaphandle kwezwi elilodwa niyabo konke ngaphandle kwezwi elilodwa. Impela besifazane bePentecostali bangasindiswa bangcweliswe futhi bagcwaliswe ngomoya ongcwele bese ke behluleka ngoqobo. Akusinkosodo umuntu ayakuphila ngaso kodwa ngawo onke amazwi aphumayo niyabo niyabo futhi lehluleka kulo. Futhi njengoba ngasho niyabo lalo uhamba lingene kahle kodwa niyabo lehluleka kulalela ngilitshela ukuthi kwakukhonani ngaphambili. Futhi lo bivangeli ngabafundi abapostoli nemfundisi abapostoli abaprofeti nokunjalo futhi ngeke balalele. Manje kaphelani lamandla aphilisayo zuwe eletha izwi umqondo owakuKristu wawusukinike ngaleso sikhathi. Ngizama ukunibonisa ukuthi nina ngenkathi nivuka ngenkathi uNkulunkulu evusa uJesu kwafileyo wanivusa nani. Kanti futhi waniphilisele ekuphileni kanye naye manje seniphiliselwe ekuphileni nakuba ngaleyo nkathi nani seyingcenye kuphela emicabangweni yakhe kodwa uNkulunkulu wayekubonile konke kuye ekuqedeni niyabo. Ngenkathi uNkulunkulu ebuka phansi emzimbeni umoya wamshiya ensimini yaseGetsemane wayefanele afe umuntu. Mbulani bangane wayengadingekile ukuba enze lokho lokho uNkulunkulu. uNkulunkulu wagcoba leyo nyama okwakuyinyama yomuntu futhi akazange ukuba wayenyukele lapho njengoNkulunkulu wayengeke afe lolo hlobo lokufa ungeke ubulale uNkulunkulu. Kodwa akadingekanga ukuba akwenze kodwa khumbulani waya lapho enani nikuye. Niyabo uNkulunkulu wayengakaze ehlukanise umlobokazi kumyeni namanje. Ngakho ngenkathi uNkulunkulu ebuka phansi emzimbeni kaKristu wabona bobabili wesilisa nowesifazane konke kwahlengwa kulowo mzimba owodwa niyabo bamunye bayafana izwi elifanayo elakhuluma ngomyeni likhuluma ngomlobokazi. Awu angeza kanjani umlobokazi futhi ehluleke ukubonakalisa konke kwethenjiswa nguye nomyeni efika futhi angabi umlobokazi na? Kodwa ngenkathi enza zonke izinto ngisho nokufakazisa ngokuzivusa yena uqobo kwabafileyo kamumva manje ke akufanele umlobokazi kuba enze into efanayo abe yikho impela izwi elathi uyoba yikho ngezinsuku zokugcina na? Akafanele yini abuyele kuma lakhe wesini na? Akafanele yini ukubonakaliswa njengoba kwakunjalo ngezinsuku zaseSodoma na? Alifanele yini izwi libe njengoba linjalo impela na? Lezi zinto zisiyo yini inkomba ephelele yezwi kaNkulunkulu elibonakaliswe kithi na?
Awu bangane ngiyazi nginibambezela isikhathi eside kusasele imizuzu eyishumi nanhlanu nge kushaye idina kodwa mhlawumbe ngiyobe sengiqedile ngaleso sikhathi. Kodwa qaphelani bukani lapha into ephelele kanje pho. Angazi ukuthi ngiyobuye nginibone nini futhi nebo. Bukani qaphelani lokhu kodwa uNkulunkulu wambona ngaphambili umlobokazi ekumyeni. Haleluya. Niyabo ukusindisa umkakhe njengo-Adamu wafanele ahambe naye. U-Adamu wayazi ukuthi wayenzani, u-Eva wayengazi ukuthi wayenzani, kodwa u-Adamu waphuma nomkakhe niyabo. NoJesu wathatha indawo yomkakhe futhi waba yisono ngenxa yakhe. Khumbulani, waba yinina, wamele isijeziso senu ukuze nime endaweni yakhe. Wama endaweni yenu ukuze nime endaweni yakhe. Uthando olunjepho inhlanganyelo enjepho singakuphika kanjani na singakwenza kanjani okunye ngaphandle kokuthi simthande emngane na ngingahlala kokho amahora kodwa ake sithi ukuqhubeka kancane njengolwazi lokuzibonela lwamapentecostal namhlanje nokufika kamoya ongcwele kulolu izinsuku zokugcina njengoba kwethenjisiwe kunjengencwadi ewubufakaze encwadini yelungelo lobunikazi yabo. Manje ningathola itayitela impela niyabo ningathola itayitela lendawo kodwa akukasho ukuthi isinge yakho cha bomnumzana omunye umuntu phambili le emumva wayengafika athi ngeyakhe kodwa uma uthola incwadi eyobufakazi lokho kukhombisa ukuthi yonke into elokhu njalo imelene nakho iyasuswa ibuyela emumva ngqo esisekelweni kunjalo na. Futhi uma indoda ithe ikholwa yizwi bese kuthi ke uma umoya ongcwele ufika uyincwadi ewubufakazi etayiteleni. Nalokho kuninikeza imvume uma inaleyo ncwadi ewubufakazi konke nokunqukwa lokho kungokwenu futhi konke okukuyo kungokwenu. Amen. Futhi lokho kusinika incwadi ewufakazi uma umoya ongcwele ufika phezu kwale ncwadi elungelo bunikazi uNkulunkulu abona emumva ngaphambili phambili kokusekelwa kwezwe futhi wafaka igama layo encwadini yokuphila kodwa wazalwa ngowesilisa nowesifazane futhi uphansi kwesono futhi unecala lesono. Kodwa ngenkathi ikholwa ngemukela incwadi yesibopho ehambisana nomthetho. Kodwa ngenkathi kufika umoya ongcwele wawuyincwadi ewufakazi ukuthi yonke into eyemelene nami noma ngabe kwenziwe ngumama wami, kwenziwe ngubaba wami, kwenziwe ngugogo wami njengomncane umntwana onesithuthwane engimkhulekelile emizuzwini embalwa edlule esifika ngomkhulu nogogo. Isithuthwane sehlela phansi naphezu komntwana ngisho njalo. Kodwa laze ufike incwadi ewufakazi kushayile kwayeka yonke into. Sengingumnini wencwadi ewubufakazi ke. Amen. Futhi njengokuqiniseke ngempela ngomoya ovusa uKristu kwabafileyo, ngine ncwadi yesibopho ehambisana nomthetho eyincwadi ewubufakazi ukuthi ngiyingxenye yalowo mlobo umzimba. Le ncwadi ewubufakazi kamoya ongcwele wenza lowo mzimba wezu uphile kahle ngokufana njengamashi njengoba wenza kuye njengoba ethembisa ngosuku lokugcina. Incwadi ewubufakazi zonke izono zami ziyacinywa, zonke izono zenu ziyacinywa ngegazi likaJesu Kristu. Nomoya ongcwele ufika njengencwadi ewubufakazi encwadini yelungelo lobunikazi uNkulunkulu angipha yona ngomusa ngokwazi ngaphambili. Oh hey, nethuswa yini na? Akumangalisi athi ningesabi. Nginguye owefile sengingophila futhi sengingophila kuze kube phakade futhi nginezihluthulelo zokufa nezehaides. Ningakhathazeki ngalutho ngisho nokufa akuzukunilimaza. Qaphelani kuhle asihambe masinya impela manje. Itayitela eliyincwadi ewufakazi isikweletu sesikhokhiwe. Yonke into emelene nakho yesuliwe. Udumo ngingathe ngiziphathise okwesithutha kodwa ngizizwa ngikahle. Qaphelani niyabo. Oh incwadi yesibopho ehambisana nomthetho eyincwadi yokufakazi. Niyaqonda yini ukuthi lokho kuchaza ukuthini na? Uyaqonda ukuthi lokho kuchaza ukuthini mfowethu na mfowethu? Akukho okungakwephuca yona. Amen. Ngingumnikazi. Amen. Enje pho incwadi yesibopho ehambisana nomthetho na? Manje sengithole ukheshe ekubeni indlalifa kwami yokufa kwakhe ukumbelwa nokuvuka. Uba yimina ukuze ngibe nguye. Manje waba yisoni ukuze ngibe indodana. Amen. Bese ngibamba incwadi yesibopho ehambisana nomthetho eyincwadi eyobufakazi. Ngokuba lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo niyabo incwadi yesibopho ehambisana nomthetho eyincwadi eyobufakazi. Manje masinya ngaphambi sise neminye imizuzu cishe eyishumi.
Asiqapheleni manje masinya ukuphilisa kukamoya. Ngizonikhombisa ezinye izibonakaliso ukuze niqonde. Bukani, manje bhekisisani ukuthini la mandla aphilisayo bekuyindaba yami. Yemva kokuba indodana isivukile, bukani ukuthi wenzani phezu kwabo ePentecost, ukuthi wenzani kubo, ukuthi lawo mandla aphilisayo enzani kubo abaphilisi. Manje ake siqaphele ukuthi enzani kuStefani. Stefani wayegcwele amandla aphilisayo, kwakungenjalo lokho na? Niyabo, wayegcwele amandla aphilisayo, awamenzanga ashawe uvalo. Wathi, ninabontamo zilukhuni abangasokile enhliziyweni nasezindlebeni, nimelana njalo nomoya ongcwele njengoyihlo, ninjalo nani ngumuphi oyedwa wabaprofethi owakhombisa ukuza kolungileyo oyihlo abangamkhandanga ngamatshe na? Oh hey, enza ukuthize kuye impela wayegcwele amandla aphilisayo. Futhi bathi sizomsusa lo mfo. Kulingekathi efa wamkhanda ngamatshe nekhanjana lakhe bandla, amatshe elishaya kanjalo wabheka phezulu wayesethi ngibona amazulu evulekile. Amandla aphilisayo ayesebenza. Ngibona amazulu evulekile noJesu emi ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Yilokho amandla aphilisayo amenzele khona uStefani. Qaphelani omunye umfo wayenalamandla aphilisayo, igama lakhe kwakunguPhilip. Wayegcwele kakhulu amandla aphilisayo, wayenomhlangano omkhulukazi ezansi eSamariya. Odeveli babekhishwa abantu wayebhaphathizwa egameni likaJesu Kristu, babenomhlangano wangempela. Nomoya wakhuluma kuye, amandla okuhambisa ehla futhi wathi ishiye le mvuselelo. Kodwa pho bazothini abefundisi na? Akwenzi mehluko ukuthi bathini nabo. Wayegcwele amandla aphilisayo. Wayeno petroli na amandla okuhambisa ayehlela phezu kwakhe. Wadiphuma uye ogwadule futhi wathola umthenwa lapho, futhi wampaphathiza egameni likaJesu Kristu, indoda eyodwa eyathatha umlayezo yehlela nawo e-Ethiopia. Kunjalo na? Futhi wamlalela uNkulunkulu. Iwelani uNkulunkulu uma ningakaze nibhaphathizwe egameni likaJesu Kristu? Kwenzeni futhi niqaphele amandla aphilisayo enithatha-ke, niyabo? Ngenkathi uStefani esenze lento enkulu, noma hhayi uStefani kodwa uFilipi esenze lento enkulu ukushiya leyo mvuselelo enkulu, futhi walalela imiyalo kaNkulunkulu ngenkathi egcwalisa ngokugcwalisa ngokubhaphathiza lo mthenwa ekulaleleni uNkulunkulu, wayegcwele kakhulu amandla aphilisayo aze amhlwitha. Uyovusa umzimba wenu ofayo uma lo moya owavusa uJesu kwabafileyo. Philip uFilipi waze wangabe sabona mhlawumbe amamayela ayikhulu namashumi amahlanu ngale kwenye indawo, ngale kwelinye izwe. Waphilisa umzimba wakhe ofayo. Wayelalela wayegcwele kakhulu amandla aphilisayo. Bathi kaNkulunkulu ophilayo, ngesama khona lapha engcengeni encane enoshukela esiyincelayo khona lapha namhlanje, sifanele sigcwale futhi sibe ngabakhululekile ngamandla aphilisayo kuze kube ngokuphilisa kukamoya ongcwele. Sifanele sihlwithwe ngelinye ilanga kulelo hlwitho olungale yayewo mnumzana. Amen. Oh hey, ngiyaxolisa ngaleso sisho, bengicabanga ngomama owenza lawo masaka amancane. Sasivamisile kwenzelwa ingane abanye benu bomama abadala, niyakukhumbula. Ingane endadlana yaqabalasa uthathe izinhlamvu zekhofi noshukela ukusongele esakeni futhi uyincelise lona ukuyiduduza nje, akukho mandla kulokho, kuzoyibulala niyabo. Leyo kafeyini endala isidakamizwa esiphakathi lapho nezinto okuthe ukunandiswa ngoshukela ukuyenza iligwinye lehle, kufaka ikafeyini isidakamizwa kuyo. Sesikhathela izinto ezinjengalokho. Buyalala muva nezinkozi, nibuyele ezwini kaNkulunkulu. Dibani bakhulu niqina, kukho okungalimaza imizwa yenu, khona-ke nikhululekile kukho konke okuhlanjalazwa ngumuntu noma ngabe yimuphi umuntu ukuthi uthini ngawe. Lokho nje kuvele kulethe olunye futhi uthando. Amen. Futhi amandla aphilisayo ahlwithele emazulwini ukhozi olundizele phezulu kwamagcwane ezinkokho lwaya ngaleya ezindaweni zasezulwini kuKristu Jesu. Oh, kwakukuFilipi lokho kwamphilisa kwamhlwitha. Asithathe enye indoda. Kwakukhona indoda egama lingu Inoke. Manje wayekade hambe nalo lonke izwi kaNkulunkulu cishe iminyaka engamakhulu amahlanu. Wayenobufakazi bokuthi angikaze nakanye ngehluleke ezwini lakhe. Wagcwala kakhulu amandla aphilisayo ngenkathi amandla okuhambisa emshaya kulezo zihambisa imishini, akade ngekanga ngisho nokuthi afe, wavele nje wenyukela ekhaya. Wakalukuhamba nje waye kakhulu njengoFilipi, wagcwala kakhulu amandla aphilisayo esikhundleni sokuwelela eGaza, futhi aye kwenye indawo lapho bamthola enhla emazweni angasenhla lapho.
esikhundleni saleyo ndlela wavele wahamba nje oh wathi sengikhehla empeleni ngisanda kuthola amaningi kakhulu amanda aphilisayo ngizovele ngihambe nje ngiphume impela emhlabeni ilawo amanda afanayo aphilisayo esinawo njengamanje niyabo uyophilisa umzimba wenu ofayo lokho akunjalo na ngamandla aphilisayo uyinokho enalawo bobu ufakazi kuphelele ukuthi konke uNkulunkulu angitshela ukuba ngikwenze ngakwenza konke engikubonile athi angikwenze ngikwenzile futhi ugcwala kakhulu amandla okuhambisa noma izihambisa imishini kwaze kwathi lapho amandla aphilisa emshaya izihambisa imishini avele nje amphakamisa ngqo wahamba waphuma emhlabeni wayongena ezulwini manje kaphelani phezu kuka Elijah emva bukani uElijah lo mprofeti omkhulu indoda ngosukulwayo ngiyaxolisa mfowethu dadewethu ngalolo suku wayekade ebakhumisile labo besifazane abapende ubuso labo Jezebel noAhabi futhi wama kwaze futhi akukho umuntu sengathithi owama naye futhi wakhuza futhi washwabadela futhi wama phande lapho noNkulunkulu wayekade emnakekele futhi wamsiza ezindaweni zonke Niyazi umfo omdala wakhathala ngelinyilanga wathi sengigugile ngakho nje angisakwazi ukukhube wayeselapha ngikagele eminyakeni ngamashumi ayisishiyagalolunye budala esemdala ngempela futhi ehamba-hamba ngapho futhi wayegcwele kakhulu amandla aphilisayo niyazi ukuthini wabuka ngaphesha kweJordani uNkulunkulu sengathi ngiyayibona impela enye indawo aniyiboni nina na Ekhole kakhulu amandla aphilisayo waze wayibona inqola ihakwe lapha ya amahashi athize umlilo nenqola yomlilo uhakwe esihlahleni lapha ya wavele nje wahamba wawela umfula wase eya ekhaya ngaphandle ngisho kokufa amandla aphilisayo ahamba abangela inqola ukuba yehle ivela ezulwini yamenyusa bahlwitha ngisho ibhanti lakhe baliphosa emumva benzela uElijah kunjalo Manje wasekele umfwecosha leyo ngubo umfanekiso webandla futhi niyabo wacosha leyo ngubo manje wenza izimangaliso eziphindwe kabili okungumfanekiso kaKristu nebandla niyabo uElijah wenze ezine yena wenze ezishiyagalombili niyabo manje waye namandla aphindwe kabili ngoba wawacela izinto ezinkulu kunale engiyenzayo mina niyakuzenza niyabo Kodwa wayegcwele kakhulu amandla aphilisayo nakho konke waze wenza zonke lezi waphinda kabili lokho okwenziwe nguElisha ngaphezu kwalokho akwenzayo futhi kaphelani waphila impilo eyaqhubeka njalo waze wabacishe neminyaka engamashumi ayisishiyagalombili noma amashumi ayisishiyagalolunye ubudala waguga futhi wafa wafa futhi bamkhipha umngcwaba Niyazi awu lawo manje aphilisayo awazange amshiye eminyakeni eminingi emva kwalokho lapho inyama yase ibole yonke yasuka emathanjeni akhe wayelele thuneni futhi babethwele umuntu ofile ngelinye ilanga futhi babona isitha futhi bavele baphosa lo muntu phakathi phezulu kwamathambo kaElisha awukhona amandla amaningi kakhulu aphilisayo kulawo mathambo umuntu waze wagcuma waphila futhi
oh
uyaphilisa umzimba wenu ofayo Nakuba wafile futhi esebolile thuleni kepha nokho lawo mandla aphilisayo ayephumule phezu kwalowo mhlabathi.
Hallelujah!
Lo owavusa uKristu wafileyo uphilisa nomzimba wenu ofayo! UElijah emuva lapho uElisha noElijah. Kumbulani lo muntu wayefile lo mprofeti agcwele lawo mandla aphilisayo elele thuneni futhi esebone waphela wawukhona amandla amaningi kakhulu aphilisayo kwaze kwathi baphosa umuntu ofile phezu kwakhe waphila wayesangazibeka izandla phezu kwabagulayo wayengeke na amen nakho lapho enikhona futhi kumbulani sinyama yenyama yakhe uJesu Kristu sinyama yenyama yakhe namathambo akhe Oh ayikho indlela yokuphuma kukho sizovuka futhi yilokho kuphela nizovuka yilokho kuphela iphasika lisho okukhulu kunesiko nje kumanje futhi ngokuba imizimba yethu iphiliswa naye futhi sihlezi ezindaweni zasezulwini lo mzimba ungabolela olwandle ungabolela emhlabathini kungahle kungabikho sipunu esigcwele semilodo kodwa uzovuka wesifaza Ngokuba umoya owavusa inkosi yami kwabafileyo uphilisele umzimba ofayo uphilise umzimba wenu ofayo futhi izindalifa zakhe zokuvuka kwakhe ipolisi yakhe yokuphila okuphakade engikhuluma kakhulu impela ngayo niyazi
akumangalise athi ningesabi. Uyokwazi ngokuba njengoba uPawulo wathi,
kufa lobudosi lwakho na, thula kubi ukunqoba kwakho na,
ngigcwele amandla aphilisayo makabonga uNkulunkulu osinika ukunqoba ngenkosi yethu uJesu Kristu. Yebo mnumzane, amandla aphilisayo. Oh hey. Uphila kuze kube phakade naphakade, onguye izolo namuhla naphakade. AmaHebheru 13:8. Qaphelani, uMesiya ogcotshiweyo unjalo nomlobokazi wakhe abakaMesiya nabo ogcotshiweyo. Qaphelani, ukufa akuwamisi amandla kaNkulunkulu aphilisayo. Ukufa ngeke kuwamise. Uma ninawo aphakade, akukho lutho oluzowamisa. Ungeke wafaka amahanisi, ungeke wenze lutho kuwo. Uphunyula impilo yakho nalokho futhi akuwamisi alokhu enjengoba ayenjalo nje. Qaphelani, uMose udwele lawo mandla aphilisayo. Wenjana? Wayengumprofethi eleza kuye izwi. Wayengxenye yezwi, wayeyizwi lalolo suku kunjalo na? Futhi emva kokuba esafa iminyaka engamakhulu ayisishiyagalombili entabeni yoguqulwa isimo, nango emi no-Elija. Kunjalo na? Amanda aphilisayo, ukufa akuwasusi neze, qhabuqhabu ngiyokuvusa futhi. Izingelosi ziyafika zambela phansi lapho esigodini. Wayesebolile waphela amathambo akhe lase liphelile nakho konke okunye, kodwa amandla aphilisayo ayisalokhu ekhona. Amphilisa futhi amvusa futhi nango wayelapho emi lapho. Qaphelani, nina nithi kunjalo mfowethu Branham emva kweminyaka engamakhulu ayisishiyagalombili na? Oh hey. Ungombe nizofunda kuMathewu, nginombhalo uMathewu 27, elama 51, ningabhala nikubhale phansi.
Ngenkathi bonke labo emumva lapho abakholwayo ukuthi wayezofika, iBhayibheli lasho lapha, emva kokuba esefika babelele emhlabathini, amandla aphilisayo ayephezu kwabo, futhi babeyingxenye yakhe labo abangcwele. Baba yingxenye yakhe ngoba babekholiwe nguye. Kungashiyo ukuthi basebenakho lokho kuphila ngomhlatshelo wemvu, inhlawulo eyayingeke neze ibuyisele umoya wemvu phezu komuntu.
Kunjani-ke manje ngomoya womuntu uNkulunkulu uqobo lwakhe phezu kwakho? Niyabo, maningi kakhulu kangakanani-ke amandla aphilisayo esinawo.
Kodwa ngenhlawulo yesono kwakunikelwa ngewundlu umfanekiso.
Esinakho akusiwo umfanekiso, kungokwangempela. Sishaya uvalo lwani pho?
Nalabo bafo ababe nomfanekiso kuphela ukhomba ekuvukeni kwakhe futhi wehlela ethuneni nakho.
Njengojobe emumva lawo phansi kokukhathazeka kwakhe okukhulu, wo yonke into yasuswa kuye. Udevil wathi, angimthole ngizomenza akuthuke ebusweni bakho. Wase egashula-ke wathi ungakuthathi ukuphila kwakhe, futhi wakwenza yena konke ngaphandle kokuthatha ukuphila kwakhe. Futhi ngisho nomkakhe wamphendukela wathi umphefumulo wakhe wase uphenduke waba inqaba kuye. Ngamanye amazwi, wayengasafuneki ukuhlanganisa lutho naye, wabonakala engasamthandi inhlobo, wavele wamfuqela laphaya.
Jobe usulusizi, awumthuki ngani nje uNkulunkulu ufe na?
Wathi ukhuluma njengowesifazane oyisiwula.
Niyabo, wawambela ngokuyikho kulokho ayenakho. Manje wayengumprofeti.
Wathi, angisiso isoni, nginikele ngumhlatshelo omisiweyo. Amen. Wayazi ukuthi wayemi kuphi, wayesezwini. Akuna ndaba ukuthi abanye bathini, wayekhona lapho ezwini. Wasekuthi-ke lelo hora elesabekayo wathi, ukhuluma njengowesifazane oyisiwula. Wathi, inkosi iphile, inkosi iyakuthatha ngani, malibongwe igama lenkosi. Wathi, ngifika kulelizwe ngingenalutho, ngifika lapha ngize ngiyophuma ngendlela efanayo, malibongwe igama lenkosi. Ehlezi lapho ephihlike amathumba abantwana bakhe befile, wayeshawe ubumpofu nabangani bakhe bonke bamphendukela amalunga akhe ebandla konke okunye ezinwaya nge futhi ukuhlupheka okulusizi kanje pho. Akekho noyedwa kini oseke bedlula kulokho namanje, wayesalokhu ebambelele kuleluzi, wayewukhozi. Oh hey, ungeke ulokhu umboze amehlo akhe ngaso sonke isikhathi qhabo.
Namanjalo emi kulelozwi,
kwenzekani na? Izibhakabhaka zahlubeka, imidumo iqala ukuduma, umbani uqala ukubaneka. NoJobe wabheka phezulu futhi wabona umbono, wathi, ngiyazi umhlengi wami uyaphila, ngezintuku zokuqina uyoma phezu kwalo mhlaba. Nalapho izibungu zesikhumba sami sesibhubhisele umzimba, amathambo nakho konke lawo mandla aphilisayo ayoba khona.
Yawubonga uNkulunkulu mina engiya kumbona uqobo lwami, amehlo ami aya kumbona kungabi njengomfokazi, kunjalo na? Wephakathi kwami kuyaphela esifini sami, nakuba izibungu ezisemzimbeni wami manje ziyowubhubhisa.
Niyazi zibungu ze sikhumba azizi kini. Leso sibungu sesivele sikini izibungu ze sikhumba sakho uqobo. Inake nakuqaphela lokho na? Abakufake ebhokisini lomngcwabo bese belivala kungangeni moya izilwanyakazane ziyokudla zikuqede ngokufanayo njengoba zikuwe. Uyisiswenye sezilwanyakazana nje kwasekuqaleni nje ngaphakathi. Noma izibungu zesikhumba sami singibhubhisa inyama yami nokho enyameni yami ngiyakumbona uNkulunkulu. Futhi ngalokho kusa kokuvuka utumo haleluya umathewu lombhalo omkhulu kwesemashumi amabili nesikhombisa elamashumi amahlanu nanye wathi emva kokuba esevukile kwabafileyo ukuthi abangcwele betestamente elidala abaningi balabo ababelela othulini lomhlaba baphuma bevuka ethulini bazabengena emzini babonakala kwabaningi. Lawo mandla aphilisayo ayesekulawo mathambo ka-Elija lapho kwakungasekho mathambo noma kunjalo kujoba lapho kwakungasekho sipune sigcwele sothuli olwalusasele emzimbeni wakhe kodwa amandla aphilisayo ayeselokhu ekhona. Uma lo moya wavusa uJesu kwabafileyo ehlala kini uyonivusa emzimbeni wenu ofayo. Philani masinya manje, wena uthi, oh, ngifisa sengathi ngabe ngaphila emumva uphila esikhathini esingcono. Manje uma nonke ngiyanibona nibhala phansi imibhalo, kulungile, bhalani phansi kwabaseThesalonika bokuqala esesine eleshumi nesithupha. Qaphelani ukuthi kuhle kanjani, niyabo, abangcwele labo abalele kuKristu, uNkulunkulu uyakubaletha kanye naye. Niyabo abangcwele ethuneni bephumule njengoba wayenjalo u-Elija abanye njengoba wayenjalo u-Elisha niyabo abanye babo baphiliswe abanye bayothathwa abanye bayoba sethuneni bayohamba naye icilongo likaNkulunkulu liyokhala nabafileyo kuKristu bayovuka kuqala futhi thina esisekhona sisasele siyakuhlwithwa kanye nabo sihlangabeze inkosi emoyeni. Amandla aphilisayo kwabaphilayo amandla aphilisayo kwabafileyo. Niyabo lawo mandla aphilisayo afanayo kaNkulunkulu ethula kubo bobabili laba baprofeti bukana amagama abo acishe afane impela uElisha Elijah. Niyambona umlobokazi nomyeni na omunye wabo umnumzane Jesu omunye unkosikazi Jesu. Niyabo kucishe kufane impela nje phakathi kuka yena naye niyabo uElijah futhi bukani ukuthi kumelwe kanjani lapha manje uElijah wahluthwelwa phezulu ohlwithweni kumele ibandla kulungile uElijah noElisha waphumula kwaze kwaba sekuvukeni niyabo kufana nenyoni nje idinga amaphiko amabili kuba izibalance niyabo ibandla lamelwa khona lapho kulabo baprofeti ababili. Ngokuba nje sisekhona sisasele kuze kube sekufikeni kwenkosi asikubandulela nempela abaleleyo ngokuba icilongo likaNkulunkulu liyokhala omabili amaphiko ayohlangana futhi siyosuka sindize haleluya sisuke sindize imbangela ina babaphilayo noma abafile lawo mandla aphilisayo asaphila. Qaphelani khumbulani manje siphilisiwe ukuba sibone ukuthi lezi zinto ziyini. Qaphelani amandla aphilisayo alolusuku khumbulani siyaphiliswa. Isikhathini esingeside sedlule ngosizo futhi ngicabanga ukuthi inkosi yethu yasho futhi wenze njalo noPawulu lokho engakukhonjiswa ngubaba angigodlanga lutho ngiyanitshela. Futhi kulezi nsuku zokugcina lapho sibona amandla aphilisayo akhe ephezulu kwethu usinika ngisho amandla aphilisayo ukubona abagulayo bephilisa. Siwabonile amandla aphilisayo esebenza phakathi kwethu njengoba ayenjalo ngaleyo nkathi phezu kwabo ngezinsuku zasekuqaleni. Niyabo siwabone ebuyiswa ngombono futhi evusa abafileyo siwabone enza abagulayo baphile. Ngelinye ilanga ngangitshela omunye uDonovan Witt omncane lapha ngikagele nonke niyamazi ngangisenhla ngizingela naye. Umfokazi omncane bandla ungumfo omuhle omncane uza lapha ebandleni uzo umngane wami olungileyo ngempela nje futhi nje wathi bengafuni ukuhlupa ngabuka futhi indlebe yakhe yaphendwa yonke ingaphakathi laba ngaphandle futhi ngathi unjani Donovan na ngavele ngambamba ngesandla kanjalo nomdlavuza ngathi Donovan kwenze njani endlebeni yakho na wathi angazi mfuthi Branham cishe izinyanga eziyisithupha ezisikhombisa futhi ilokhu nje ngathi yini indaba ungazange usho okuthize ngayo na wathi bengingafuni ukuhlupha mfowethu Branham ngathi uyazi ukuthi kuyini na wathi nginawo umqondo Ngavele ngabeka isandla sami phezu kwakhe angangasho lutho ezinsukwini ezimbili emva kwalokho kwakungasekho ngisho isibazi.
Kwela amandla aphilisayo niyabo ayophilisa umzimba wenu ofayo. Indebe yakhe yayizodleka ubuchopho bakhe babuzophela niyabo wayezofa kodwa amandla aphilisayo niyabo. Futhi ngelinye ilanga lapho ngikhandlekile uqobo lwami ngathi uma ni mfana kungcono uqhubeke usuneminyaka engamashumi amahlanu kudala wena uma kukhona ozokwenzela inkosi kungcono usheshise futhi ukwenze usugugile niyabo. Futhi lapho ngalokho kusa amandla aphilisayo ayafika futhi wangivumela ngabuka ngale kwekhethini futhi nganibona nonke lapha ya ehe niyabo. Wathi wonke lo owawulokhu umthanda na wonke owayekuthanda banikwa wena niyabo. Ngababona bonke lapha yakanjalo kwakuyini na amandla aphilisayo. UJohane umambuli wagcwaliswa egcwele amandla aphilisayo owasukumayo futhi wabona ukuphela kusukela ekuqaleni. UIsaya wayegcwele amandla aphilisayo futhi wasukuma futhi wabona isikhathi seminyaka eyinkulungwane nakho konke. Amandla aphilisayo. Futhi uma umoya owavusa uKristu kwabafileyo ehlala kini uyovusa umzimba wenu omod umzimba ofayo. Khumbulani amandla aphilisayo, bukani ukuthi siboneni kulolu suku amandla aphilisayo afike kithi ukuvula izimpawu eziyisikhombisa. Kwakuyileyo ubuhlakani bomuntu naqhabo amandla aphilisayo kaNkulunkulu. Niyabo amandla aphilisayo kaNkulunkulu asho ngaphambili ukuthi lokhu kuyokwenzeka. Niyabo amandla aphilisayo kaNkulunkulu enza izwe ukuba lifakaze ngawo yiqiniso. Ingelosi yenkosi ngani tshela yayizungezile isentsikeni yomlilo amandla aphilisayo enza izwe lifakaze ukuthi iqiniso. Futhi kulokho babengazi ukuthi yayiyini futhi thina sasazi bukani ngapha nje futhi inkosi yethu phezulu lapho niyabo. Yeyo eyavula lezo zimpawu. Ilezo zimpawu ngokuba lonke izwi kaNkulunkulu linguKristu noKristu uyizimpawu ezavulwayo. Uyinike ukuvula kwezimpawu na zembula uKristu. Futhi zona impela izingelosi eziyisikhombisa ezazimele amabandla ayisikhombisa wonke esephelele. Kuda sizange ngisho siyibone bayibona bansi sithombe hayi thina. Futhi nango emi lapho umahluleli omkhulu kunabo bonke ekhombisa ukuthi ungu-Alpha no-Omega okuqala nokugcina. Inkomba enjepho amandla aphilisayo enza lokho kithi. Amandla aphilisayo asenza sibone ukufika kwakhe. Amandla aphilisayo asihlwithwe ekufeni siye ekuphileni. Amandla aphilisayo anikeza ukwahlukaniswa kokubona ukufihlakela ukwazi ukuthi yini engalungile kini nokuthi akwenziweni ukuthi nenzeni nokuthi yini obekufanele ningayenzi nokuthi benifanele nenzeni nokuthi niyoba yini. Amandla aphilisayo zonke izinto. Inkosi yethu Jesu igcwele kakhulu amandla aphilisayo yayiyikho konke kwawo kundawonye. Yayiqila kakhulu amandla aphilisayo yasho lokhu philizani lomzimba futhi ngiyovusa ngezinsuku zezintathu. Ukhuluma ngokwethembela emandleni aphilisayo. Phidlizani lo mzimba futhi ngiyo leli tempeli futhi ngiya kulivusa ngezinsuku zezintathu. Ngani wakusho lona lokho na? Wayazi ukuthi kwakulotshiwe ngaye niyabo ukuthi kwakulotshiwe ngaye ngezwi likaNkulunkulu elalingenakwehlule. Izwi lathi angiyikuvuma ukuba ongcwele wami abone ukubona ngingashiyi umphefumulo wakhe ahides. Futhi wayazi ukuthi amandla aphilisayo ayezomvusa ukuthi kwakungeke kubole nelilodwa ingamuzana lokuphila. Wathi phidlizani leli tempeli mina ngiyakulibuyisa futhi ngezinsuku ezintathu. Ngani na? Lalisiprofetho izwi likaNkulunkulu. Lesiprofetho uma liyizwi likaNkulunkulu leqiniso ngeke lehluleke. Lesiprofetho esifanayo nezwi likaNkulunkulu elathi uyezomvusa. Nilisathi vukile vele kanye naye.
Akumangalisi athi ningesabi. Futhi kulotshiwe ukuthi umoya omanje wawukuye manje ukedi futhi uphilisa nomzimba wethu ofayo. Ungesabi mngane, iSON indodana isivukile, indodana isivukile. Khabo manje bukani ekuguqulweni isimo, thina sonke sasimelwe lapho. Akukhona abangcwele abaphilayo ababehlwithiwe, akukhona uElijah emi lapho. Futhi nakho kume uMose abangcwele abafileyo futhi bobabili babe namandla aphilisayo. Noma ngabe omunye wafa nomunye akafanga bonke balapho. Kaphelani, oh bukani ukuthi manje sibonani ngalezi zinsuku zokugcina into efanayo ayethembisa uJohane owamashweshumi nane eleshumi nambili. Manje bukani, impela abantu bathi uzisho ukuthi unamandla na? Qhabo, qhabo, qhabo.
Sinjengabo nje entabeni kuguqulwa isimo nyabo ngempela asizisho ukuthi sinamandla kodwa thina njengoba babe njalo entabeni kuguqulwa isimo babengasho ukuthi uMose athi niyabo ukuthi ubani niyabona ukuthi ngingubani abafundi bathi niyabona ukuthi ngingubani niyabona ukuthi ngingubani niyazi ukuthi kwenzekani na kaphelani babona uJesu ekhazimuliswa yilokho kuphela ababefuna ukubona kumelwe uJesu ekhazimuliswa futhi kunjalo namhlanje asizama ukuba ngumuntu othize omkhulu asikhathali ukuthi abantu bathini ngathi igama lethu alilutho yigama lakhe ukuphila kwethu akulutho ngokuphila kwakhe ngamandla akhe hayi amandla ethu futhi into eyodwa kuphela esithanda ukuyenza ngokumbona ekhazimuliswa futhi kungaba kanjani na uma ekhazimuliswa kithi ngokuvuka kwakhe okukithi siyambona emelwe futhi njengoba wayenjalo namhlanje nikutholile lokho na niyabo isifiso sethu asisisona esokuthi sikhazimuliswe isifiso sethu asisilo igama elithize elikhulu isifiso sethu asisiso esokufukula ibandla lithize noma kwenziwe okuningi kusonto sikole noma sizame ukungenisa sibophe izandla nezinyawo sifuqele phakathi sinikezane ipikiniki iphathi noma silethe izingweti izinkinobho noma enye into efana nalokho lezo akusisona isifiso sethu isifiso sethu ngesokumbona ekhazimuliswa ekhazimuliso ini hayi ngokuzigqaja kodwa kithi izimpilo zethu ukufakazisa ukuthi uyaphila futhi uphila kithi uma kungadeda mina endleleni kanjalo lapho uWilliam Branham engacatshangwa ngisho nani ningacatshwanga ngisho size sibone uJesu ekhazimuliso phakathi kwethu simbone yileso isifiso sethu lawo aphi kusinika amandla aphilisayo futhi kusinika injabulo ukwazi ukuthi sinaye kokubili inyama nethambo lakhe singumlobokazi wakhe futhi sibona izindlela zakhe zokwenza ezifanayo eziqinisekisiwe zifakazisa phakathi kethu ukuthi usevukile manje kwabafileyo niyabo akumangalisi athi ningesabi ngokuba manje kaphelani sihlengwe nguye futhi manje sivuke naye lichaza lokho iphasika kubantu sivuke naye kaphelani manje sinomoya wakhe kithi incwadi yesibopho ehambisana nomthetho encwadini yobufakazi ikhokhelwe ngokugcwele kabo awusho ukuthi awu ngethemba ukuthi ngiyakwenza usuvele ukwenzile hayi ukuthi ngiyakwenza sengivele ngikwenzile angizange ngikwenze wakwenzela mina niyabo akusimina nguye awumfuni Branham bathi angikhathali ukuthi bathini wakwenza lapho ekwenzela mina yilokho kuphela engikufunayo engikukhathalelayo njengifuna ukubona yena ebonakaliswa ngakwenza kanjani nimbize ehle na qhabo ukini niyabo ukini awu bese ke nkosi uma kungadeda mina endleleni ungabonakalisa mina ungakwenza kanjani na ngoba wakumisela kanjalo konke ubaba angiphe khona kuyoza kaphelani udumo ngabo bonke lobo bufakazi ubonakalayo obuqoqiweyo bunathi namhlanje kulokhu ukusa o ngicabanga ngalo culo ngalokho kusa kokuvuka lapho izintambo zokufa ziyoqashulwa siyovuka haleluya siyovuka ngiyakholwa lokho na siyovuka Goya sibayingxenye yakhe iphasika imfihlo embuliwe kaNkuluNkulu njengoba yayinjalo ngaleyo nkathi yokuphila emva kokufa manje sesiyaphila thina esasifile esonweni naseziphambukweni uPaul weqiniso lwephasika luphekeze ukufa okungizungezile futhi ngiyaphila uPaul wephasika eqaleni lwakheze uPaul uPaul wamaRoma uPaul wephasika ukuthi wayevalwe ndingo uPaul futhi umuntu ngenkathi befa waseyihambile kodwa waluphekeza uPaul futhi wembula imfihlo futhi manje uNkulunkulu ngomoya ongcwele wakhe uqhekeze uPaul oluzungeze izimpilo zethu noKristu wembulile njengoba uphila kithi ngokuba manje siphiliswa kanye naye oh ikhasi nekhasi
Hallelujah. We shall rise. Amen. On that resurrection morning when death's guards are broken, we shall rise. Hallelujah. We shall rise.
Oh, anichabuli na. Ngijabule kakhulu emumva le ezansi ngaleya eshede elidadlana lamalahle ngokunyukuza izimpawu zachakezwa futhi ngavuka kanye naye ngisidalo esisha amandla akhe aphelisayo. Indodana isivukile. Esikhathini esingeside sedlula ngaxoxelwa indatshana ngomdobi. Umfo uyaphuma wase eqasha umdobi omdala ukuba amthathe aphume badobe eWest Coast. Baphuma ngalokho kusa uma noma ubani wenu eke wadoba lapho inhlanzi iSalmon ngani niyazi ukuthi kwenzekani kuba nezinkungu ezimbi ngempela phandle lapho. Ngibona umfowethu omncane uEddie Biscale ezansi lapho isithunywa senkolo kumandiya phandle lapho futhi sadoba qobo lwethu phandle kulezo zingu. Ngakho lo mdobi wayethu kuba impatha niyazi wahamba wayodoba futhi bantanta namanzi baphuma belinde ukuba kuphume ilanga niyazi. Futhi ababange besawuzwa umshini okhaliswa ngesikhathi senkungu. Nalo mdobi wethuka kakhulu wathi, awusho sintata namanzi siya olwandle hei wethuka kakhulu. Wathi, hlala phansi indodana, hlala phansi umdobi omdala ezithulele niyazi wayazi ukuthi wayekhuluma ngani. Wathi linda nje ukuze kuphume ilanga sizobe sesibonake ukuthi sikuphi. Wena uthi ngifanele ngibe iMethodist na iBaptist na iPentecostal na. Lindani nje indodana iyavuka sizobona ukuthi sikuphi. Izwi lindani nize nibone izwi libonakaliswa. Likhanya phezu kwembewu isithungu esizuliswayo sizobona ukuthi sikuphi. Ngiyamthanda na. Ngiyaxolisa senginibambezele kwaze kwaba yisikhathi eside kangaka. Bangakini kozohlalela eya kulobu busuku na? Oh, buyanike nje futhi kulokhu kuhlwa niyabo cishe ngelesikhombisa nqo. Benina omunye na? Asikhothamise amakhanda ethu. Ngabe ukhona oyedwa lapha noma abaningi ongenawo lamandla aphelisayo kuwe na? Indodana ikhanyise yonke indawo futhi nihlale kule tabernakele nilalele amatheyiphu kepha nokho umoya awukaze uniphilise nize nikwazi ukulandela izwi likaNkulunkulu. Ukuthi nina besifazane nawe wena wesilisa beningathobela lonke izwi alilobile. Oh, lokho kuyinto ingozi. Ukuba ke beniyimbewu efile kungekho kuphila kini na. Kodwa kukhona okukini. Okunitshelayo ngifuna ukuvuka kulokhu ukusa ngifuna ukuvuka esimweni engikuso angifuni nje ukuba imbewu efile ngishiwe emhlabathini nasezingodweni ezilahlelwe ngaphandle ngamanzi ngifuna ukuvuka uzosiphakamisa isandla sakho uthi ngikhulekele mfowethu na uNkulunkulu anibusise uNkulunkulu anibusise wo ake nibheke izandla ayikho inhlobo indlela yokubizela ealtar Esikubiza ngokubizela ialtare abantu bayakhuphuka bazungeza ialtare angena anginkabunkabu kangako ngakho empeleni lokho kwenezelwa ebandleni nje ngezinsuku zemvuselelo yama Methodist niyabo iBhayibheli lathi bonke abakholwayo niyabo babhaphathizwa kukhona ichibi lapha ligcwele amanzi lilindele noma imuphi ozizwelayo ozimisele ukuba bafe bona uqobo Manje ungahle uculiswe izikhathi eziningi egameni lenkosi uJesu kodwa ize leyo mbewu ibe ngokuphila niyabo ingeke iphilise qhabo 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 umbhaphathizo wamanzi unjengezolo elehle livela ezulwini lingehlela embewini kodwa akukho kuphila lapho ingeke iphile kodwa uma lo mbhaphathizo wangempela wamanzi ukuthi ufe kuwe uqobo futhi usuzimisele ukufa uphele kukho konke oke wakufundiswa izivumo kholo namahlelo okuphambene nezi futhi uzohamba njengendodana noma indodakazi kaNkulunkulu futhi ukusho ngempela enhlizweni yakho qaphela ukuthi lo mbhaphathizo wamanzi uzokwenzani kuwe kulokhu kusa Endukani lo nalo bathizwe igameni lika Jesu Christu kukho uthethelelwa kweziphosiso zenu isono senu khona niyakwamukela isithungu umnikelo ozuliswayo niyakwamukela amandla okuhambisa umoya ongcwele ngokuba isithembiso ngesenu nesabo bonke kuzo zonke izizukulwane kuyoba njalo Baba Nkulunkulu ngikhulume kwakude futhi ngathatha isiningi isikhathi sabantu kodwa Nkosi Nkulunkulu akukho okuma kukho kubonakala sengathi uvele nje uyeke usuke uhambe futhi uphumule ubuye
Siphila ezweni elifayo phakathi kwabantu abafayo nomlayezo wokuphila futhi nobufakazi obonakalayo bokuvuka.
Nkulunkulu othandekayo sizoba ngabafayo kanye kuphela futhi kuzoba njani uma siyekela leli thuba lisedlule na? Izinhliziyo zethu ziyavuta, imiphefumulo yethu iyaxhuxhuma labo abangenile. Nabaningi lapha bayawuzwa lo mlayezo kulokhu kusa. Yebo, amakhulu amabili noma amathathu baphakamise izandla zabo. Bafuna ukukholwa Nkosi. Oh impela umbewu ayifile Nkosi. Bangasiphakamisa kanjani isandla sabo kanjalo na? Kukhona ukuthize. Oh Nkulunkulu kudala khona yilo umka Jobe emi lapho ethi oh kodwa Nkosi makuthi lo Jobe lelo kholwa lingene kulokhu ukusa lifenya futhi limbelwe lapha kulombhabhathizo wamanzi amathonsi amazolo avele esizulwini izwi likaNkulunkulu elithi liyohlanza sonke isono futhi lisithethelele. Mbhabhathizo egameni likaJesu Kristu kwenziwelani na? Ukuthethelelwa kwesono senu, izono zithethelelwa egameni likaJesu Kristu. Sengathi-ke baba, sengathi uma begula, sengathi bangaphuma bephila. Sengathi uma bezishosha, sengathi bangaphuma sebehamba phansi kwamandla kamoya ongcwele. Uma bebeyizoni, sengathi bangaphuma bahambe sebegeziwe, bahlanzeka. Ezihambisa imshini ngokungena amandla okuhambisa avela phezulu, umoya ongcwele futhi ubahlwithe Nkosi. Philisa umzimba wabofayo, khona-ke sizokuzwa izilimi ezintsha zangokoqobo, amandla kaNkulunkulu, uthando olungaxoxekiyo, umuso ofayo nomuso ophilayo, noKristu ovusiweyo, umzimba umlobokazi emele yena emhlabeni. Baba, bangabakho, baphakamise izandla zabo. Ngishumayele izwi, manje baba, bemukele, ngiyakhuleka. Egameni likaJesu Kristu, ngiyakucela, amen. Ngiyamthanda na? Kamangalisi na? Nenelisekile ukuthi ningxenye yalokho kuvuka kwePhasika, ukuthi navuka kanye naye na, phakamisa isandla sakho. Nawe ubaliwe. Bantwanyana bami njengoba uPawulu wayengasho. Ngingazami ukulungisa yena kodwa uthando ngiyanithanda. Ngilwa nemigwaqo nakho konke okunye ukuze ngifike lapha ukuba ngithole ukukhuluma nani. Ngikhuphuke ngiphuma ogwadule nginqamule ezinqwabeni zamaqhwa nokunjalo ukuze ngifike lapha. Sindiza ngamabhanoyi nishayela ninqamule izwe ukuze sihlangane ndawonye. Siyathandana. Singxenye yomunye nomunye. Ningalokho ukuthi nivumele uSathane anitshele noma yini enye. Ukuba yingxenye yomunye nomunye, siyingxenye yakhe. Futhi sizakhamize ezingabafo bombuso. Sijabulela lezi zibusiso sindawonye zokuvuka. Futhi manje, niyabo, manje senivele nivukile. Ngenkathi uNkulunkulu emvusa, wavusa nina. Indodana njengamanje iphezu kwenu futhi manje nimilani ingene ekuphileni okuqhakazayo njengoba wayenjalo ukuba nivuswe ngokuphelele ngalolo suku lokugcina. Ukuba namandla kwenu okwenza, ninawo manje. Nazelani na? Umphefumulo wenu uguqukile, awuguqukanga na? Umzimba wenu ungena ekulithobeleni, awuzange na? Ekuthobeleni ini ibandla na izwi elingukuphila manje nake senivusiwe kwabafile yiphasika noJesu nami yiphasika nani noJesu futhi yiphasika nani mina noJesu sonke si noma uJesu nina nami sonke sivuswe kanye kanye futhi siyovuka ngosuku lokugcina ngisho noma imimoya yethu ishiya imizimba yethu ngisho noma imizimba yethu idleka ingayothulini ingashiswa iphele ingaba phansi ekugcineni kolwandle iBhayibheli lathi ngelosi yathululela okwayo phezu kolwandle nakho konke okwafayo kuyaphuma akukho okungasifihla noma kusehlukanise nalowo uNkulunkulu esimthanda kahle kakhulu osivuse kanye kanye. Ngokuba nibusise, ngihlalise lapha isikhathi eside. Uma labo bantu esekulolu cingo impela ba kungamashumi amahlanu amasente iminithi bakhokhe ngempela kulokhu kusa kodwa angikwazanga nje ukuma ngalelo hora ngidingeke nje ukuba ngiqhubeke. Manje Nkosi Thanda ngizobuya kulobusuku ukuba ngikhulume nani futhi. Futhi uma ngingabuyi khona-ke nonke niyazi ngiyethemba asikho eku noma cha asisekho ocingweni asisekho ocingweni nonke niyazi ukuthi ngiyaphi anazi na e-Afrika sekuyisikhathi eside ngabizwa sekuyiminyaka ngizama ukubuyela manje umbono umoya wenkosi uyilungisile indlela bathi ngenkathi labo bomdabu abampofu bekuzwa ukuthi angizange ngesikhathi esedlule ngenkathi ngilapho balala phansi emhlabathini imini nobusuku futhi babubula futhi bakhala futhi bethi Nkosi senzeni na izinkulungwane zabo lawo bantu abakholwa ngisho nokuthi banomphefumulo niyabo futhi bakhala futhi babubula futhi bakhala ningathumela imbiko ngaphambi kwesikhathi ngiyacela ningakwenzi Niyabo uma le umvume yokungena ezweni kungenzeka yedlule lapho futhi ifinyelele phakathi kwalabo befundisi bayongimisa khona la ngifanele ngingene njengomzingeli ngenyukela kwindlovukazi eyehla nezingola zesitimela ezigcwele ezishumi nesikhombisa futhi yehla yeza emhlanganweni ngifanele ngenyuke ngiyozingela esifundeni sayo futhi ngiyangena ipassport yami nakho konke kubiza umzingeli hayi inkonzo yezenkolo Manje ke kuzoba nomfowethu oyedwa engibona naye athi yini ungasenzeli umhlangano omncane na izitadiyamu sezivele ziyarentelwa abakwazi ngisho niyabo odumo kulekelana ukuthi intando kaNkuluNkulu ayizukuvinjwa ukuthi umphefumulo wami owawukhayela iAfrika selokhu ngahamba sengathi ngingakwazi ukubuyela futhi bese nginilethela umlayezo womhlangano omkhulu Kuse ngeke ngisanibona kusukela namhlanje ngize ngibuye siyahamba ezinsukweni ezimbalwa nje manje zishumi kuMay nizongikhulekela na kumbulani anazi ukuthi izinkathazo zini nize nifike lapho izinyanga bathakathi macala onke noDevil futhi ningacabangi ukuthi azazi ukuthi zifanele zenzeni niyabo futhi ufanele wazi ukuthi ukhuluma ngani uma ume phambi kwazo Kodwa ngiyamazi engikholwe nguye futhi ngiyethemba ukuthi unamandla okulonda lokho engikubekile kuye kuze kube yilolo manje kukhona amaduku abekwe lapha. Nkulunkulu othandekayo njengalomlayezo kulokhu kusa ukuvuka nami ngimi lapha Nkosi futhi ngifakazisa ngezwi ukuthi lawo mandla aphelisayo akumntwana okholwayo. Ngakho ke phezu kokukholwa ekukholweni ukuthi lawo mandla aphilisayo aguqule impilo yami nalabo bantu uyakholwa Nkosi futhi aguqule izimpilo zabo futhi siyakhulekelana ngibeka izandla zami phezu kwalamaduku ukuthi sengathi uNkulunkulu owaphilisa uJesu Kristu futhi wamkhipha kwabafileyo nalowo moya owamvusa kwabafileyo uhlala emzimbeni wethu Umoya owawuphezu komzimba kaElisha lowo emva kokuthi usufile futhi kungasasele lutho amathambo kuphela wawunamandla aphilisayo kuwo izandla zabapostoli zazinamandla aphilisayo kuso imiqondo yabapostoli ukubona kwabapostoli izilimi zabapostoli konke kwakunamandla aphilisayo manje sengathi lawo mandla aphilisayo njengoba ngibeka lelizwi phezu kwawo nezandla zami kumela umnikazi ngomusa walawo mandla aphilisayo sengathi angaphilisa yonke yale mizimba egulayo futhi baphiliswe futhi uNkulunkulu ngegama likaJesu Kristu sengathi kungebe okwalamaduku kuphela kodwa okwalabo bantu phandle lapho ezethamelini wonke ohluphekayo Labo bantwana abancane abantu asebebadadlana noma ngabe bayini sengathi lawo mandla aphilisayo angabaphilisa khona manje egameni lika Jesu amen manje bangako namandla aphilisayo na manje bekani izandla zenu phezu komunye nomunye uma lawo mandla aphilisayo ekini manje yinye kuphela into yokukhela kuwo evimbayo lokho okungakholwa kwi Owesifazane wathinta ingubo yakhe wasindiswa isosha leRoma lamphimisela ebusweni futhi laya esihogweni yabo ngakho kwafanele kube kuya ngokuthi ukuphi niyawakholwa na niyawakholwa na manje ngifuna ukhothamisa ikhanda lakho futhi nikhulekelane nje nikhuleke kuzwakala impela nithi nje Nkosi lo muntu niyabo nikhulekelane nje Kulungulo othandekayo senza lokhu egameni likaJesu Kristu igama kuphela elinikwe kumuntu esingasindiswa ngalo noma siphiliswe laba bantu abayizakhamizi ezingabafu kombuso umnikazi wamandla aphilisayo aphilise kubo Nkosi manje nje
Futhi sengathi umoya ungasuka okhozini uya okhozini, usuke ezwini uya ezwini, kuze kuthi ukugcwala kukaJesu Kristu kubonakaliswe emizimbeni ngamunye ngokwenyama okomoya kumbe noma yisiphi isidingo abasidingayo njengoba sibeka izandla zethu phezu komunye nomunye egameni likaJesu Kristu.